Everybody agreed, Brother Branham, that if you wanted to stay till 6 o'clock, 5 or 6 o'clock, you can just take all the time you want. Brother.
Thank you very much.
Nobody has to go home before 5, 6. So we appreciate it if you would take. And just before I turn it to Brother Branham, there was a man that was here last time that he was here to speak to us that had cancer. And then he was called out in the meeting at Brother
Isaacson
Church.
Nothing to Isaacson. There are simple photo. I'm missing Castle Lounge. Isaacson.
Good morning.
Dinner me honey, oh, you're talking about Annony, Andy. And young Toba, what got Trovak, but different
back on the back side of the desert.
Mohosa Bez, Mamleto Simeno, Officiala, Mananko Taposia Beg, but different Macbeth. Afima emie do ago a fetolale alo afisi wo ko ele po va yes me musno ala hala klom le gbe jipe magbe na vin tu sia sile afila makpo ele magbe ponu me ya de yi va yes me magbona mese ni to va yi be enno do yo fe me no gbe dom da de eta ke ye nge si no anyi de afisi an di sia enyo esia nyonto di chomunto vu no ko komle enu eye ekema ji jomin tobe mie kpoen disia even be me se nya kude no bin tuma sin no mie gbo afisia gade me va yi amesi le kansa no to yo fe nyenya be na mode kako eli na mi be nya jolle esia me ke eya nya kufe mo esia la ele na mi be nya zomo sia jigoto ye da nya ame jojo keke ke ye da nya amesi le kokwe wu le mie do ma ola de ka de ka mie kwa mie no wo de ame bubu fe yo doji ya ke yesu blobe na amesi khoji nye selama ku akpo o ya ke nusi enye ku le afimala menye nusi mie yo na be kulaye o sigbe esi yesu fo nuto lazaro ngula ek blobe ele alodom eye o blobe na enyo nia yi ne ele alodom la eke ma enyo ale yesu blo ele be wakule na wole gbogbo si wo selama be na mikuya eku egblobe gake demia tela ji jombe nyemo no anyi o gake me yina be mafun mikuya ke atima e wo denya kama gblole si le ngongla manami amesi sena amesi hojinye sela atoma vola esi eye mava vondo drome o ke bun eto kuma yi agbeme nyenye titre titil ple agbe amesi hojinye sela ne eku hala ano agbe eye amesi amesi le agbe eye wole jinye homeless simla maku akpo nikuya maku akpo nana kemeli nana kemeli nye kung tongto na kristo to o eya kugoma enye kaklama vo ke aso abe simenye no ku sigbe le nutila ma ene abe ale simye kuna fisiala emye klato mya no ugbo gake nutila si anya nu sidia jesi mina mya no u ela bana wo blami den nyanya na nu atome nu popo ndodo se nu kaka nu vevve kle nu sese eye si ale simye atengwa kpo nu alu aka nu ngu esi alo kemela uka nutie enye kpedo jina mi be miele afisia na won kugba eye matengu akpon mola ekema na tengu aka miano un eye mie alo ase miano unko ke anyi gbanji pe nyanya na nuwe bulan miano ofiami ka ke fa fa la ni kwore mala mie kwa miano opo o de mie nyana na ma mie kwa miano opo o asenane si ana si afu ntunti la lamme si asu si le emela ekema yata na miele nufum na mia nwola ma manya mutila miele nufum na o bobosile emelaye ke mutila ene nusi dia chisi bobosile ememe ke yata na miele nufum kle mia nwola de miele kapala mi atenwa se masire kane nye danye kristo to o alo nye nye o labana antedele bobosime nye fwa nutone dome mikuya bena esia na fufu ayi mia nwogbo na mie danye kristo to alo nye nye o eya unti mie kwa mia no upo o yesu amiadeke mepo mawu yadeke ipo o ke tenu visi lefufula kome la ye gulefiami mikuya Lenya gbebu buwo mala wo de jesi mawu a mesinya mawula wo de jesi le ngutila me peto yesu kristo akema enye mawu bona no mesi wo de gbolo alo mawu sina doku dem sia to no ma de me mikuya to no no ma de me sinya ame mawu de doku sia eye enye mawu menye ame etonia alo ame evelia o enye amela mawu enye mawula ntong to si de jesi doku alebe mi atengu aka engu Timothy ogba to ta to kuku wi ate anuku chocho mala ngu o iye nge nya hehe kanye mauso sulu la fe nya la 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 bana ma wu de do kushia alo enna wo nye nti la me de e ma ma chi ani nto wa mau eye nye la ngutega se mau kome ale si wo de so to to lili po kle bu bua wo me aba ale si wo we enna la o gake nye se eme esi ma wo trozu ame gbeto de ka nikuya esi ma wo trozu ame eke ma tenwa fonu nami eye mi atengu ali asi enu ale eya makpo aka asi enu le nu de siade eye aba ale si ngongro la blokote ene bana nye la mau po nikuya le mi afa asio nye ka enu kle mi afa asio mau le ameme eye egbela ele jesi dema edo kuye le efe hami ame le kristo to siwo chie ye la me la mawu chia si edo kuye eye anto bena ye kwato nye mawu e ego do kikia me anya mawu nenye be wopo mawu le nye kli omeko mama de kajiko wate mu anya mawu le eye enye ne emye su akbanle siwo wongro Mongla wofe, akbanle mongla, si ama wokata klena, eye, akbe, si mye nona, la dia, nu si mye ngele, mye fe, eme eme la fiyana. Wodeje si ame kle to si wo wona, eye ta elebe mye fe to wo wona nye nu nye, nikuya, nu nye siya ye la bena mye nye apeto Yesu Kristo, tefe nola wo. Alek begbe nu siya janye, vye tone a ame titi abe nye si le titrede afisya, eye, eye, Abu agbe si nule yiye mu ale ala e si va yi kukula eye eye nye tuta tome yina mavoma vome. Eye menye bena nenye agbe si ame dedeko mekpo monala eke ma ma nye nublani toke ke akeng disya. Ke nye nye si abena agbe si anye vovoliko nanu si li gona namila. Enye de defiako, elabena, mate wanye nu deplipo si mawu wola o, mawu me wananeke si blena o. Nyikuya, mawu nye mavo mavo to, eye, esiata akbe si asime miele akbe le fifia la, deko wole nu sile miangola dem fia, nuwa vanto si mate ngu aku o, mutila si mate ngu akble o, akbe, si o mate ngu akho o, nyikuya. Eke mango ngula tocho. Esi ma woglobe akbe ma vosunya si la akbe ma vosunya si ye le kukuge akogbede o nikuya labena etrozu ne wochi wo yeye la etrozu ma ufo akpade nikuya eli tegbe labena mavo mavola ma dafu akogbede o enye ma ufo akpade labena enye ebia Aso matengu acho nko bubu, aglobe nye nko nye nko bubu, matengu acho danye fwe nko, have, esi e anye, esi gatede ngunye wu, lekiki amela, danye enye have, eke ma matengu acho have nko, fa. Kenga vula adi fiabe menye branam, nikuya, elabena menye fufunye fwe akpade, eye zi ale si fwa nyale menye kula, makoto anye fufunye fwe akpade. Mikuya, ele tefe, eye ene wo chimto ma ufo kwa menye ma ufo akpade, evo, wade jesi mpakli, mikuya, bena enye fufunye, ekema, ele be, nye akbe na de, eya ma afsia, abe ale si nye akbe de na fufunye anyibaji tola afsia ne, leno no mesime, unola. Me, wogla na be me di fufunye nto, ekema, de efe nono me, le de demfia le menye. Eye fofo de na fia na le ma wo eye ti wo la wo ha ke alela ma wo mi afofo la de na fia na le mi amene wo ti mi eye eye le afisia la mi edi nei ple e pono no me azo de komede asi nu fofo me nye me hado nye tanya si blogger malala gbo kura o mapo anu jejele afa me takpepe nguti da be dododa takpepe le kofo khome abe esia ene So wu ale, ale si ame wo abibe aje ngunye. Ela bena takpekpe nyu to wo wu ple, eyi nyu to wo wu la, wo nye gbedodora takpekpe si no kope kome ale atokbi. Afi si me sele menye be me tede ma wu ngu wu le la, enye esi me khose tof me ade wo ko, bap fufu, eye nye wo subo. Asan lang di siya me bupe, nye no anye de afi siya nye ame bla eton, bla ne, bla ton, nasi sube nene mai, alo nane nene ma, ne, nye khle de vi o ha. Nye me nyaya o, nye me kade me kura le nuka khle me o, ok? Nye ko me chong kutu ame hatu to suwe siya, el la bena, hobu bu o ha ga le afi siya mi kuya, si nye me le ame o kpom le o me o. Asan ga kene mi va fofu ali ala, Mese nabe tete da me ngu pipli ade no a nye si, nye me kona ane nye sobo le bajaji, le fupupe si lo lo gade me o, nye o, nye atengu ak blonya si le mye si. Eya unti ngdi si ala me susube, le nye afisya vava me la, ma fonu na fupupe si le afisya ngdi si ya, eye na efe kwa la lo lo ha. Jile joye mtobe na mekpo honye gede ule afisya, strike so ple amesio kata nye mega kpokpo o, adeye yi yade sinu. Eye magblon ye fe ye ye fe gbeta si lana mi ngdi siya. E si ke medobe magblon le kosira si gbona ye trome le Phoenix fe takpe kpe me le takpe hogan la me. E la bena le kwa me afi ma la me susu ebe wole e fe nyafuka wom. E ma la me de wongi gbokokoko ya nam susu ni to ade ade wu le kose to wo dede dome le afi siya. De wongi ga wu ale si wano le Phoenix ni nyay afi si di kose kple, di ma kose kple, di kose kpakpa wu kple, kple nusia nukatan chakale. E ye ene no vya woko, e ye wode asile nyafuka la ngu, wo yi la. Bena, anyo ube, wawene na maela, bena mia, wanya fukasi, anyo ule afisia. Mebiato de kalpi ya osibe, wakbo gbedidi ya obo nye, ba, eye, esi mevangu jisya la, na vini tuteri, blonam bena, gbedidi ya onyo nye, ekema, esi anyo unto. Ke ason minabe, ba, afini atede, dovevye tolangula, eye, menyabe, mekwe sebe, wakblobe, niyadometo ado le anichige na ndongdudu, wole ndonu duge le puaji afisia alo, le afiame, alo nane nenema, detu, ema nyongto, vava mekwa mjeje le engube, makpo mi, nyafufu. Eye mele esem le menye be, nye ndi siya fe gbeda si la, a yi na ma wubba gbe fe gama la, mikbuya, esike mekwa sebe, efe akpade le afisia ndi siya. Eye azon afi miya do akpabe vie tomala, mina miya bobo miya pe ta o sen henak be dododa.
Our Heavenly Father, we are so grateful to you that we can even be privileged to address you as our Father.
Miya da akpe gede na wo, bena mtonga gome kokwa sumia sibe miya yo obe miya fofo. Ela bena fofo gome enye be, ma wuga si wo jifo kple anyigba la e jimi. Eye, jile miya chom ale gege, de gome kwa siyata, bena miya tengu abuile, miya fe chiwo me, eye ale, be, miya nye vinyonu wokle vingu tuwo na wo. Eye, be miya kwa wona deje si doki ole miya dome kote, bena enye miya fufu, si le miya fe susu wo trom, chokike me nuwo me, kele, miya fe jime susu wokle, miya fe tadoji nuwo kle, nono me wo trom, kle, miya fe dofo de siyade, be nya lowo eye mia khoti wo ase eye be nya nya be wo ngbedodo wo nya tepe ye ba fofu de afisia ngti sia le tepe sia si yom ye le be gbejipe magbe alo nya me yue ne nema pe bu ne nema tu susita magblo ne nema la afeto menye be ma de na ne ke afia le am ha tutu so sia ngti ta o gake de nu de sia de si swe nya nya pe de chome le lata.
But I'm trying to
gake
think
mele jijimbe ma susu be mose wo subo lai no gbeji pe magbe po da wo hin ya ple fe ala ha de deko da wo hin swa zipora ple gason ya ngutu vila wo de deko e yi pakri me musi ni menya o
but it was there that they had an experience.
Gake afi mai o wo numa toto si tronya kwadi la ma to si si la vovo no tome yide subola mena mawu amasi dui na dosia wo wo le gbeji fe magbe
that the pillar of fire that was made
ye jolili kola de go le sibanto le amgbeto fe agbeme mienya bana jono nguve suya de me gake mano bibim o ke enye ma ufa ngu chiko kwe sino, edo ki dem fia to ngu fe la me, alebe, nyagrodi la mose de efe a choko ta oke tede engu, eye ma u dedo asine be, wade ma u ngu tofe duko. nabe neganon ne make egbe apeto legbe jipe megbe esimie de abe alesi wo no enela miafa atukotawo miafa kukuo miafa nusianu le dere Christopher atitukate legbogblo mbena nyenye si apeto tom Miraklola sila afisia mia novingutu Isaacson novingutu la Mie legbe domda be na yira eya kple sunwa kple fiawo, novingu tu strika. E sunwa kple de fiawo kple amamamle si okata le tepe siyangu tisya. Eye, mie va pokude afisya, pa o, apeto, menye de bubukande ta o. Alo be wanyamye abe klolawo eneta, alo, alo, nane, bubume o, na, nane singe ganta o. Miele, miele afisia abe jose tok bule woko ene, miele afi, el abena miele lo wo, eye miele lo mia ne wo. Eye si miele kwa mia ne wo ben miele potakli la, miele kwa bena, ewa si bede ma wufe akboso sova fufu ene, ne jose tok deka desia de vakbe tale, tepe toke ade, ke yesu blobe, ne miele wo esia, le nyan kwa mela, eke ma, ma no mia dome, eye miele nye be ele afisia. Fonuna mi apeto eye na jeside de sosi o nye ngoda afisi akle ngongola obe mato si ochi to le moachi ngtisia lam susi wona dibe nya bulangula ekema apeto de ko mia gble esiadi eye mia wo alesi wo na tia mi be mia wo yiramia zo la bana nye bie le yesu kristo fo nkome amen Azon le ngongla ufwe kekleme la, eva na me, eji eji pe me, afi maba kofwe kede alela, me tengudwa nku nungye, eye le nkeke ma ome la, me kaki me nkeke ome la, nye me twa, bede asisi ojiti o, de woki miniti, Platon, alo, nanenene mako, me fwo nade, susu de kamete, ke lene de susu me. Ke aso susisi tama wata kwa kwa titi siya ufisya la, enyebe esi mele wole mdi tae nikuya. Eye enye kuka siya wola, deka kia wole afima lenu lem dadi, aje gome le kade me, de wohi le titiya me, le kututura la fe gome jeje me. Ke esi a yinade tefe gede gede wo le kikia me katankuli. Eke mamiye lenu foge nti siya kude nye fe ye ye fe nusi. Nye yona be, peye ye fe kbeta si ngu, meje akbak bak bo Christmas fe kbeta si eto, peye menye be, ni ame siya ou le kbejipe mekbe, le afisya la, nye konya foka ma uvo. Eye lenye kbeta si mamle amele, hamye amela, alo esi ekplo nye kbeta si mamle adu la, ekude keke li langu, eye, nenye foka mamele nye si ou la, mekade eje be, miakpong ujeje le engu, mekpong ujeje le engu gede, pokoda meme si le eme. Si apeto nam la. Azon ekbe la, esi miye jepe ye yame la, me jibe ma susu nu, menye abe, le tosiva yungu ou. Ke boom, me jibe ma kpoto me, nikuya. Abe ale si paulo blo ene be, nu siwo le mekbe nye la, mengro obe, me le jesidofe yo me tim, nikuya. Yida se jifo yo yo lakbo. Eye, abe ale si wok blone e ne la, ele abe totrokpo mekbe, to fufe akwikyo me ene, miye kona nou si wongu si miye tokoko, ne miye kpo mekbe, kpo akwikyo me. Azo menye de miye la akwekwa jembe, miye to ekbe fekbe da sila, tu titre be, fufe mekbe, kpo akwikyo me, kpo kpo o. Ava didi akba mikbuya, nou si wo akwe tola wgo. Eye, mikata miye nyan nou to, nou gan, si wo wom nye akwe ton non alang ti. Wanya nu jotu ofe, jotu towo wu, si o mekpokpo lenye akbe me. Ewe ko, ko legle tife si wofa yi me. Ke, azon, nye nye akbe dala ode nu si va yi kukula ta. Ya ke, ngogbe kpom ye le, nye fe nku le afisi nye do te la ji kpom. Ble, fe akbe de kala fa sheke bla devo ene siya me. Ke azon ne, mi ame si o le afisi ya miye jibe miyakle nu. Alo miye jibe miyakle ngonglo ade wola. El labena ma ufe, nye kokwe la jie, wotu, esi ya katando. Azon esuso abe gafuko de kamini tivi a tona muna nyafukasia. Eye ne apeto lon la, maje akweta awu nube miyatengwa du miyakwe ndong dudula. Akpena mibe miyiklona mbe, gameli nam vasere fienga ade, esi a nyonguto. Azon mina miyafu miyafle bibla, ilfe tepe eve. Akbanle a o, tede wono a wongu, ele nbabla kukwa me. Mede nuke klenle tepe eve, Isaiah bladevo eve, kule Salomo blade. Azon le Isaiah bladevo vme, nya vwa fima akhelegba.
And in this, we are minded.
ele esiame wodo nku mi apeto ma wo fe nse galachi na mi ple alesi alesi gbegbe wololo la ple alesi gbegbe mi ama wo nye nse tola ta flatye yesaya blade bo nwe menye blade vova o yesaya blade esogbe azo miele esia khlem yesaya blade bato ple velia
arise and shine, for the light is come.
So, nakle, elabena wo kekeli lagbona. Eye afeto fe nti kokwe ache de chiwo. Elabena, bora, yivitiko anyigbanji eye brukochon dukou. Ke wola afeto ache de chiwo. Eye fe nti kokwe ado de chiwo. Bruko acho dukou chi, pure esi angula. Ele mefa be, esi anye nye gladi nya, lenke kesime miele akbele langu.
Now, let us turn then.
Azo kema mina mia Salomo. Masusu be anye de metoto vie sima no nye ngonglo ngulom de afisia. Esime metieje no ngulom eto zame. Esime meno esia ngulom. Salomo, la devove. Tugba yi enyi.
Truly my soul waiteth upon God.
Nye tefe dodo isi elenye lukwonu po na mau. Eya gbo nye khona metu. Eya ko enye nye aga. Nye khona me le nye mosese. Eya ta nye mafa akbo.
How long will ye imagine mischief against a man?
Zine nye mikata miyalude amede kaji. Be yo wafui anye abe gli tre azade. Ano ple gli bagba ene. Vava wodo tama be ye watutu to efe kokofola. Alakpadada swe na wope, woyira ame, wope, ble wope nu, ke fifodele wope chime, sila. Nye lu vwonsi dodwi na ma wukbo woko, elabena nye mokpokpo wo to eyakbo, eyako nye nye aga, nye honame, ble nye mosese, eyata nye mavawo.
In God is my salvation.
Le mawu me nye kona me kple nye bubule. Nye ngusen fe aga kple nye sito fe le mawu me. Mi dukola, mi do ngunde engu le yao katan yi. Mi tro mia fe jiwo fode engu me. Mawu enye mia fe sito fe sela. Azona mi ede jesi mongula kekle le psalomo me la. Eyi ji no gbogbolombe mawu enye nye aga minya nu si aga pe doli le bibla me a
rock in the bible
aga pe le bibla me afiela e doli mawu fo de defia mikuya mawu enye nye de defia eya ye wonye mikuya nya la fe de defia enye aga pe ella bana gbede ka petro yesu bia 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 la bana ameka ame oglo na ba nye ame gbeto ni la menye ma ha eye wodo meto de ka glo bana wonye ame ade wo glo le wodo ma bana wenye mose alo elia yeremia alo nya glo di la wodo meto de ka ya ke menye ba bia la enye ma o ameka miawo mie glo na ba menye eye ma petro ponu glo nya gbe nya nge sia wo bana wenye kristo ma u ba gbe la fa vi e glo bana wa yira o Simon yona vi la bana menye uti la kle fwe de e sia fia wo o ke bum fofo nye si le ti ko lae eye le pegba ja si a chi ikuya eye David le nu fom la afisia bana mawu enye nye agape mawu nye mia fe agape ne wo de mawu fia mi ama trozu agape mikuya mawu enye nye agape.
Now my text
azo nye tanya na ndisiala nye nyagbe saga ade. Shalom.
Shalom.
Shalom le heprigbe me gome enye ntifafa. Eye eye enye nusi blom melene nye hamela ndisia. Shalom. Eye enye ntifafa. Le tila ngbe mela wo yuebe yumalam rawa. Esi gome enye maufe ntifafa. Na vamiachi. Rawa. Mawu. Mikuya, mau fa mutifafa, shalom.
My New Year's message is to the
Nyefeye ye afegbeda sila yina, Yesu Kristo fe hameta tia la, kena fe akbere kalafa sheke bladevo enia. Menye, menye na hame hatutu, dedeko o, ke bonguna hameta tia la, Aphenon la, aphenon si, si nye hame la, Christophe son, mikuya, e yae me le nfoum na.
Nye
kpango nou efe le afisi ale mi afe tanya efe si o mi ekle la me, ngonglo efe a obo mu, nou to vovo, nou to le wone o mu. Le Isaiah me la e glope, to na kle e la bena ma ufe nouti koko e jede chi. Kekeli la do. Kele afisi ale kupi efe li ame la e glope, duko gan le duko si a chi.
And then when we are in a
ekema de miele kekeli kle viviti fe chakachaka me ke nyenya na hamia enye shalom mutifafa
is
mina miati akpo nu siglom ole mikuya miele pepem ple efesia pakle viviti ple kekeli
we are the world
miele ikiamele pepem ple viviti eyi yiga to wo simenu epota ola me gake ha eno anyi akede kekeli yayira keke akesi makle kpota ola me
and
eye ele vovo toto la le pepepe abe ale si wono le gomeje jame ene esime brukoka dode anyi banchi eye ma ufo gbogbo sagba le tilachi eye ubena kekeli nado
and God separated
Eye ma wuma kekeli la kple viviti la dome. Ke mekwe se. Bena, miye gale akbele gafufu mame ake. Esime ma wu gale kekeli mamudato viviti gbo. Eye wole etutu mdoda keke mepe akpake me. Bena kekeli na dedegu. Eye miye le. Eke ma hame la. La nusita maglobe shalom na wola. Enye bena, esi wenye ma wupe mutifa faye. Eya taye medibe mafe esia fena ningudi sia kena peye ya menye bem nya kpo magba o kebum yele mo kpo na muye ye pokeke vu nana si tia nye ngutola le miango afisi fo anye jicho si emye le mo kpo na kekeli ga fo jeje fe nututura Enye aso mi atengu akpo yesi me wole dodom de agu fen to me. Ele kekem de kukwa o mle makumakwa o chi. Nye le akpo mo le kekem de tifo ble anyigba. To tolele anyigba chi ble tukara kikia me. Yide akbe mafon keke kekle kle utifafa makumaku pakle anyigba makumaku sinuma yi akpo ula me.
Enye
shalom na na hamela aso enye kekeli fe eyiyi sigbona na khoseto ke bukoka chant kolachi me nyito adam no jedom nye kle sronye eye mye no nu fom kure ga gafufu simenile agbele langu aso susita matia tepesia enye be Meselema ngebe matengu ajeme afonu nami mikuya mikuya enye ewa be ya tu amewo si enye eyi chofo keke ake sinu matengu apu da si meji agbagba be ma wo nye mutetele kama wo ma wo kula amabubu me le bosbogo me ke nenye magatengu ale amelape asi emegbe maka ale si gbegbe nyala de o Nenye male efe asiwa aglone ebena esiala de nungwa mesese efe kekeli nguito si anomi adume la takweola. Eye magalon amela menye be magbune kokle nyenu iyo o kebo ngunto nye chime. Eke mnye nye meje kurabe ma yide afima be matibe ma funa amia o o. Ela bena mikuya, ela be mia wanenema, ela be mia lon amela mikuya. Eye le yide diko o dome, le amela tutufuma vi de siya de kle konye ni de siya de kle kota de siya de kle ma usubo subo o kle bubo o me. Ele akuba chambe ma David la di aglobe, mina mia chwo e me, penye pakple mia pe jiko se alo pakple mia pe dodo bale o, ke bong pakple biblia. Eye aso menye be, atengwa fa me, yado yibe ame penya, va dandang to. Yakene super suwa de fa nambe nye melon amela wola. Ekema, menyanu de ka. Kristo pe gbogbo jo le gbonye. Ne me, tengu asele menye be nye melon amema wola. De nane meleji yimye le gbonye o. Ela bena Kristo pe gbogbo la. Ne wo le eya makakra de atinu gbe eye ye nto fe duko no kata kwaje o kam eye eye anno nu wo lang to si wo la no kata kwaje o si wo la fomu de fe ngutila me eye ga ke ha e to jisi yo fun ple lolo te dogli be o fo tseke o o manya nu si wo mo le o mi kuya.
I've come to that.
Hey, man, do the
man. I believe that people
are a woman, you see, one more. Oh, if I do, hey, yes, I'm a betole. Oh, I bet. If I so groovy now for the young, I let the bay.
If I said, yes, it was
you. Was you no see one brand new? Oh, I bet the copper for
Silo
tem de any. Sibele kwada man de kasia esimeto dukwa megodo hele nu fomla eye akoto maude edokwisia edokpe fanyala chi chole fafiambe elene na mapepe eye mede asi be wakbolo na neke o nebe de esia fame pepe abe alesi wogule ene de fonu nu ojo enu make kle bubu awu abe alesi uwone kokoko ene eye amewo no anyi hekpo esia evoga yijite lewo fono no make me ikuya. Mikuya, menye bubu madan amanguta o. Kake sibenya no dinyo nuwa ene. Sigede wu sima fonu na wo to awudodo kule da kwa kule. Nuswe wongu. Eye ngutu oha. Ale siwo yeche le wofa jikose wome. Teke subo le jikose siya wote kule nuwa keng. Ke wanya amanyu o. Wanya amadofu o. Kake ha wabe de wo ma tengwa se goma o. Ele sibe wo ma tengwa le esya o. Tuka ngutie. Maka troy ina fesi gbona. Yake, le esi wanyo de eji tefela. Ega gbelena de eji. Eji nenema. Novinyo nwa de esi. Sisi e da legbe nopota. Ekbe fube. Novinyo nwa de esi. Sike, ewa abe eno titre. Ke yina nusio le chocho e kpota. Ega trote. Abe afuene yide efe kede de kbo. Eye ha. Eye ha troy yide efe bame. Miekuya. Ega trote yide eme. Ewa sibe nane ufo miya fe dukola. Fukikia si webe e wo sigbe nu nu goma sese megale wo si o nana mele eji yimnye o eleko abane mi dejesi ngutuo egbela nyaka kpo nu va vanye nyema le ngutuma o nyaka kpo le nyonuma o aso nyema le nu fom kude susi tamado esia goma anye alea enyebe mado shalom bo ikuya. Gake mi len kuda nyonu ongu le, miya fe egben keke ame. Nyonu ngenye ma, mega dzele nyonu ongu abe ale si won, no wo si tan la ene o. Ule ko abe, wo meti nenema o. Gake, nane li, si meti be ya de asile ongu wa we o. Ewa abe, de nu pekpe ade li ene. Ale be, ne egben nyonu ade, ade be, melene be wa wonu sikle esi o la. Eye, afanola akpo numa, eye wako eji ase. Eye atibe, yako nu aji ase. Gake nane li, sile etutu mdode mobu buji mikuya. Nu dahe, wo le nublani womna. Hollywood fe yido le, ale gbegbe. Ple, asi yoyo de defia le television, radio, nyajojok ban le mekple, modo to woji, le, siyase wopo akukyo wonu, ple, kukume koko fe, awu wopple bubu awu, eye, le monu adenu, si menyon bubu wo, akpekli le. Ke wo sibe, nane liye, si ngu woma te mwa, teda le o. Miya fe soke wo, miya fe, ame titi wo, miya fe, ame don tume wo.
There seems to be something among man.
Ewa abe nane le ngutu o doma ene, ngutu mega jesi be, ngutu nu wawo sino esi tala mega le esi o, nyonu nu wawo sino nyonu o metala mega li o. Mito ngutu ebe, ngutu mega le kako abe ale si wono cha o, esi akatanya nuwa fe nono mea desi. Wotibe ye wado ayibobo efokpakle adabe. Eye, wotibe ye wawonu abenyon uwo ene. Aso esi anyenye tefe. Eje de ple dewe, abe begble ene. Nyonu le jidimbe yakpa yefe da, ne ya wawonu abenyon ngutu ene. Eye ngutu lu, jibe ya wawonu abenyon uwo ene, mikuya.
And yet you can
na tengwa fonu nawo eye wonye amanwi wo be na fonu nawo amadofi wo fafeo adoma mao nuka gbo asia to enye blukoga sile amawochi enye nanasi si tutuwo denu siame abe ala si yuda to no lenke kesi o ma yesu no anyi gbanji ene Isaiah gblo nyadi de enwu gblo be na afa mebe ntu ano wo si gake wo ma kpo nu o eye to ano wo si gake wo ma sen o eye nu mata yesu to gbe na bia wo fe to toke ela be na ela be wo no 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 ma koto be wa wu ngomlanu
And it's returned again.
Kesia trova miawochi ake. Bible has spoken to Kesia simemiele agbele languti blobana nusiao ava. Ukoka acho amooji ke miele ekpom bana nana we alebe amooji. Dake de kuma temi o. Nicodemus des ya blobede kale afeton kumabe. Rabbi, nyenya bana nusiala nenye to maugbo. Ela bena mi ane ke matengu a wonu si o wom nele ne ma wuma likli o. Yake ne nem blukosia alon ku agba si la yuda foma elachi ala be mesia la na vati angbe tole tron du ko odome ela be wawo nagbe eyama.
And that's the gross darkness.
Eye enye blukoka si chon hama okle etu a oji agbe. Me woma atengu a kwa kekeli si leke klem la o mikuya. Mikuya, ewo sibezizi kwekpeyade li ene. Nemye chonya nyo kakala honkwa dewa ekbela. Wole li dodochi atradi ikena nyonyo. Yake zire kama keela. Wokale to wom titrede enguti, mikuya. Ye wome se goma o. Goma se selama suwo si o. Kenye magblo esia lele. Jime susu siya mebene matibe magblombe. Azo mekpo esia ke. Mutiko kwe na mau. Wo, wome le le mekura o. Mengene nema matibe be magblo le esia me. Ale be mana me ona bube. Enyo no vingu tubrana. Wo, wodeka siko. Nyatapela lele fikia me. Oh, ema nye alakpa. Ikuya. De komele glom le dapopo la fe kekeli si menye le zozom le lanu ple de amesio le kekeli si adim la fe di deta. Vava, yesu glom bena, ami adeke matengwa va gbonye, ne menye fofo nye rive o. Ami adeke mele ekpoke gbede o. Negbe nuku si odoni la kwe, eye adika kwe le ehoge. Yake mye gabadro tefe ma ake, bi bla glom bena, nye we nye fiki amefe kekeli. Nye glodi la glom bena, Lukoka cho duko ochi, echo kikiame duko o, lehei isiame, ke, nu matutu tuwe nye nusimie kpo, lukoka si cho duko ochi. Mawu lehepa nublani kwa kwa lame, abe ale siye medi agbepe kukuku, keje agbepebe, man no titrene la, bena, efsiana, efe nu jojo o le tipo, efe nu jojo gato o jona le tipo, afi iva jona le anyibanchi.
He reflects himself. In other words, before Messiah
Edenado Christiana Legbobume. Afi Messiana va do afisi efes was modona jegomala. Yeah, relativia de dogoleji fosi plo ameyi te te fesi wole. Nunyalawi. Abe alesi nyesi legbedasi susuesi ame. Alesi mawuzanu nunyalawo ple. Plan kekesiji wo utroyo fe mo do drue adem chi eye eglona yosef le drume alesi wale bena yeng tofe vila ela bena eku drue na li roku kwenye nwe velia nane sitramo ya kwa deka ela bena ame wa tengu aku drue si wome le tefe kake la nyagrondi la deke me noa nyigbanji lankeke ma umo nikuya nyagrondi la deke me noa nyiu Eya ta elebe mauna wo nusi ngudo wotipe ya wopli. Eye eskia le miyafiyan bena, bena mawa tengwa zansu sufe, ntete okata kple nusi anusi emye wona. Nenyebe woko engutine, yake jebe wako engutine gba. Na wo wongbledede, eside na wo dro kukufya na ngtongtong, mikuya, elabena wo jitinyayi. Ne, ele, mkude drakuku ngula, na kwebe, enye nane singu bumyele. Alo, nane nene matobi, enu enu mikuya. Eye, na wosusu na noma uchi, hekema mikuya. Alela, edia nane fiyanana eyama, eye, nude siade sinanyela, nabe wade eyama afya.
Now,
azo le jifo obo, demye deje sibe mele, esi aje poma. Kekeli esie, le foto ajie le life peng ya kwa jok bale, me le afi mala, bena novingu tu si le afi ya me afi, klen de efe glingu, kekeli chokwi eton toma. deko vam mebe nu sia to nya susume ne mi adome to adeli si lamsa fe bibla komode de le si la ne nge be mi len kure fe akpaji la enye nu eto trinita fe kekeli kekeli jogui etoto abe tuko ade ene eye esi Dr. Lamson sinya konye konye to kela esi me wono bibla komode mla emanye hebrito fe maula fe ejesi kokwa le trinita va fanto gome esike wunye. Menye ma wu eton o, ke bon ma wu de kamake fe ke de defia eton, pofo fikle bobo kokwe. Ke keli lanye, ke keli fe, kutoklo blibo de ka, si e le jogwe eton fe non omen. Esi gome enye bena, ma wu anodowo fe eton a omen, si nye fofo nye nye, di nye nye kle bobo kokwe fe dowo yi, ye kata nye ma wu de kama.
But did you notice before the
seven seals were revealed? Kede miye degesi be afiwa de nutrenu adria wa afiala afine nukunu kekeli gala na jele jifo ongole eji afisiale Tucson flagtaf afisi emye no la novi ngutu Fred utu ave si wono utu ave si awono anyikli mundima esime wogblo esiagle tigede wodongo na eyi la be avajo novi ngutu Fred Softman ple novi ngutu Jane Norman siya siwo no anyi nade afisia ngutu siya esi wo wo no afima esime nwo wo ma wo eye nyeme nyabe nu siya wo avame o eye wogbo mdo da glombena eyi la tuafe kena nene mnutrenu adria siwo lenya agla adria wode asile bibla kata me wotre wonu de eme ple nutrenu adria wo eye ale sima udola adria siya wo siwo le muaji keke fayi kamia fe agbeno yo fe beda si chola wo bu esia vado fe akpade sinu gake le kafufu atrelia chila beda si chola atrelia mene nyangagla siya wo kata wa wu anu mikuya beda si chola atrelia anyikmanji tuwa mikuya maudola siya sife nyaglomu wole la sala le anyikmanji Maudola goma enye gbeda si chola. Eye, ekema ale, esye megbela. Ekwa maudola bubu si le dije mbona. Menye maudola anyigbaji tuwa si. Ocho gbeda si la na le afisia o. Ke bom bubu. Maudola ngusento si cho jifo vakple anye vo si le etame. Eye, ocho efe afodro anyigbankple ati afuji heta ame si le akbe. Cho mavo yi mavo. Eyi yi magano anyi o. Mikuya. Gake afi wavu, nene mfe nutrenu adria wabe, wadewa afia, bene wafia efe, nuku nye nye la, edi fia gba le tifo. Bema gbala wade foto wo, le tukofu fwa wafe, cheke gomekple, Mexico katan vayi, yenye ma le, life nye jojo gba le, mefifia, ekpoto ganye, nye gagla na wu.
But he declares in the heavens,
gake edi gbefe le tifo wo, afi wo wele anyigbanji ewo nene ne makokoko eto afa jesi wo fiana le tifo wo gba eye le jinu majesi wo nyema yina jinu majesi wo fiage o gake de ko mele mi afiambe jifo di agbefai le jinu majesi wo mela nye kwebe le tifo wo fofofo me bena de gbefa bibla bibo la le jinu majesi wo fefe fofofo me
We find out there that he starts off.
Nyekwala afima be eche gome. Jesi tutu gbato sile. Jinuma jesi omala enye de tugbila fe. Eye jesi mamle sile jinuma jesi omala enye leo jata. Sile fafiambe yesu. Avato de tugbila fe chi. Ava si evelia abe jata sito yuda fe tome. Nikuya. Eye ji. Do akpatuka chi, do ngona ema, kan safe agbeno yi me, esi me miele agbele fifia, eye, jifo kata dekbefan yama, yibla glon enema. Azon leti ven adewo va yela megbloma unya le agbado ame, hena takpekpe adewo chide nu, kude, hame akwe agbeno yi adria wo mu, nikata do mahi, nido to esi au. Eye esi me wuenu keta kami apwe agbeno yadra wode tafloji vola. Ale si kekeli la bakwa me. Ple ale si kekeli gado gwe. Eye, mesusu be esi ale mi akbo. De woma hi le afiade le afisya. Dake ele mi adome ale keke nga. Nye nye. Ke nu si wamo ya enye be lenkeke si suya chi. Esi e wota kami apwe agbeno yima mle la. Jolili kwa gansia. Esi ke le mia dome la va le ame alafawo dome he lo eɖokui ɖe nu yi megbe le agbadɔ la ƒe megbe gli ŋu eye afi ma la le ame alafa siawo ŋkume la eta hamea ƒe agbenɔ yi mawo viviti kple kekeli nenemake pepepe abe ale si metee ɖe taflo dzi ene nukunu toyi.
Now, the other day, we've had in the event of the history.
Azɔ nyitsu aɖe va yi la, míekpɔe le hamea ƒe ŋutinya ƒe nyadzɔdzɔwo me. Azɔ le Biblia me, bena ɣleti dɔli hame la, eye ɣe dɔli Kristo. Elabena míekpɔe le nyaɖeɖe fia talia me bena nyɔnu si enye hame la, eva de esi ɣleti le eƒe afɔwo te, eye ɣe le eƒe tame, ɣletivi adre le eƒe fiakuku ŋu. Esi enye be tsãtsã ƒe Yuda hã xoxoa ƒe se le eƒe afɔwo te, etoma me va ge ɖe ɣe ƒe kekeli me. Ɣletivi adreawoe nye apɔstolo wuieve si wotsɔ gbedasi la va tu míawo azɔ le Gbɔgbɔ Kɔkɔe la te. Azɔ míekpɔe bena ɣleti le dziƒowo be woaɖe ɣe ƒe kekeli afia le afi si ɣe mele o. Enana kekeli mi be miate ŋu azɔ atsa. Gake kokoko la enye meka ale gbegbe wòklẽ o la, menye kekeli bliboe o, elabena kekele xɔm wòle, ke ɣe klẽna ɖe ɣletitsi eye ɣletixɔa eƒe kekeli klẽna le afi si ɣe mele o. Gake ne ɣe do la, ekema ɣleti mega hiã o. Eye egbe la hame la le mawu vi si meli o la ƒe kekeli ɖem fia. Hame la enye kekeli ƒe gbɔgaklẽa. Elabena egblɔ bena esusɔ ʋɛ miagakpɔm o, gake miawo la miakpɔm, elabena manɔ anyi kpli mi eye miame gɔ hã va se ɖe agbenɔyia ƒe nu. Dɔ si wɔm mele la kekeli si wɔ ɖe ɖe go la, eye kekeli aɖeke meli o negbe to mawu ƒe nyame ko. Denɔ ɣe ma enye mawu ƒe nya. Le gɔmedzedzea me la, mawu gblɔ be kekeli nado, eye esi mawu ƒe nya si woɖe ɖe go, esi mawu ƒe nya ɖe ɖe go la, kekeli do. Gbe la mawu ɖi gblɔ, kuke edzɔ nenye be meɖi ɖe go o, ekema mekpɔ nye kekeli haɖe o. Gake esi woɖi gblɔ eye woɖi ɖe go, woɖo kpe dzi la, ekema eƒe nya la tsie woɖo kpe, kekeli dzɔ. Eye mama ɖeka ko dzie woate ŋu awɔe le fifia hã, eye enye ne woɖo kpe nya la tsi, ne woɖo kpe mawu ƒe nya si woŋlɔ la tsi, ekema eɖia kekeli fiana. Enye akpa aɖe si wodra dzotɔ alo si woɖe ɖe agana agbenɔyi ɖe sia ɖe, míekpɔ esia le hamea ƒe agbenɔyiwo me, míekpɔ esia le nubabla xoxoa hamea ƒe agbenɔyiwo me. Esia yi si eyiyi la de nana ɖeɖeɖe go tutɔ aɖe le mɔzɔzɔa me la, nyagblɔɖila aɖe vana anyigba dzi, eye mawu ƒe nya la va nyagblɔɖila la gbɔ, eye eyama wɔna be nyama nanɔ agbe. Eye ne wode dzesi nyama la, eɖia mawu fiana, eye emae nye agbenɔyi la, emae nye kekeli la, eye nenemae kekeli vana egbe. Azɔ nye meɖo nya aɖeke ɖe kɔmahatsɔ ŋkɔŋu o, ameawo o. Gake nu geɖe le asinye mate ŋu abu titre ɖe nuɖoanyiawo ŋu, elabena woda ƒu. Ke nuɖoanyi gbãtɔ si titre kpɔ la enye Roma Katoliko ƒe Roma ƒe nuɖoanyi. Ema enye ɖoɖowɔ ha gbãtɔ si wɔ ɖoɖo, eye enye Roma Katoliko hamea Nikea le Roma. Anɔ ƒe alafa etɔ̃ kple blavevɔ atɔ̃ le Kristo ƒe ku megbe. Alafa etɔ̃ blavevɔ atɔ̃ eye anye Roma hame ƒe ɖoɖowɔha si ƒo amewo katã nu ƒu heɖe ame ɖe sia ɖe si tsitre ɖe eŋuti la ɖa. Afi mae wokpɔ woƒe nufiafiawo hedze gɔme kple nuɖoanyi aɖe si tra tso nya la gbɔ. Eye azɔ hame ma la tso keke ɣe ma yi me la, eɖe viviti fia pepepe, elabena le ɣe ma yi me la, míeto nu si míeyɔna be viviti ƒe agbenɔyi si aɖe ƒe akpe ɖeka. Ele nyanyana ŋutinyaŋlɔla kple biblasrɔ̃la ɖe sia ɖe bubuawo wònye viviti ƒe agbenɔyi la nye esime Roma hamea ɖu nu sia nu dzi. Roma hama sia nye gbolo wo dada bibla gblo le nya de fia ta wiya dre me bena enye gbolo gan ple gbolo wo dada azo esia nye makomako nyenye nyonu fo agbe makomako nono wa ple eve la wo nye nu de kamake wa ple eve wo nye nu de kamake eyata nene gbolo ela ekema le be wa nye nyonu ale eyata la nya de jesi be menye gbolo ye o ke bon gbolo wo e nikuya.
She is her singular.
Enye nyonua bubunu deka gbologan ekema gamewe wo yobana gbolowo Roma fe gbologala fe vinyonuwo eya enye wo kata fe dada ndowa wo fe dada.
And is it not a strange thing?
Eye mewo ya lenkeke siame bana ne mie tonu sia okata mvola eye gbeta sila pe anyi gbando chitre de dodo wa hangu e dogli de ta to du sima ye miame bana le ga popo sia si wo glo to keke pe akore kala fa sheke blato votome e sima popo ko kwe namu mutega ma o khfiam nu wo yila nu address yo muti ma ponu kudo eye aton le wo domo va me vo hoho pepepe zoten sibe germania play play italy pakle afawowo wokata play du komanyao bebli wo fuanu nam kude nenam nuawo gake wo fama pepepe alesi wo blebe wo ba joy alesi misoloni ayire ethiopia eye ethiopia aje anyide epe afodede nu eye play alesi wo ba ponpe eye eya ntope du kola de tade echi adompe akle tale agu pakple goloma si wono anyikle le mododochi ale si america towo aho afade germania ngu eye wasi wo tefe makọ wo le tefe si wo yona be lipogligan la afisi watu glife mosesendo mokwe sebe wo yona be sifrit glila eye bubu hali wo yona be maginot mokwe sebe ema enye francais auto esogbea eye sifrit glila nye germania o be lipogli eye apotola mekpo esia fe wi de kedongo hafi wa batui ke o malololo ke de ejibe wo si ye wo le eji o america to malon o bu wo fe afakola kata nyroklu esime wo yide afima la germania to wo mla wo fe tuo le afima tututu de afawofu manguti pe de asile wo ngu wo do afima tututu ke wo nyroklu eye mekpo esia pe wi de ke hafi wo do glia pe pe gomododo alo nu sia nu to ha sifrit glila eye nu mamle sia wo kata sibe mo wo kle vuo ene kle kle alesi nu de sia de va me pe 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 abe alesi wo gbre ene pasere esi nyonu si adu du sia ji sike de wo hila anye hamela eye nu wo wula va.
Now we find that in this all this thing and have
azo mie kpobele siamela kle nu siaketa kle alesi medogli chitre de dodo aha nguti de menye nu sagabe papal roma na jole roma hena zigbanto be wa yide yerusalem wa eye le esia wa womela wonya yerusalem be enye gama kokwito le kikia katame esi melchizedek toko abraham to fia osi pe gbona enye yerusalem fia nunola si enye kristo mawuye ame bubu adeke ma tenwa anye melchizedek o negbe kristo ntoko mawu nto bum nikuya mawu nto e labana fofo kle dadame le esio. Mikuya, Yesu ya fofo kle dada le esi mikuya. Ke amesi ya fofo mele esi o, dada mele esi o. Nkeke ope gomejeje alo agbe pen uu mele esi o. Ke ameka ke o nyela, eka le agbe.
And he was king at that time of Salem, which is interpreted king of Salem.
Eye wonye fia e ma yimena Salem. Esi gome enye be ngutifafa fia. Shalom. Yerusalem fia. Amesi dogo Abraham eye woto wen ple abolo ne communion le afamegbe kodo nguya de line le hebri tota adrelia mem nye ponusia azo ena wen ple abolo emegbe sima afala wunu esima ewo eye enye nugbanto si nyadu na mie gere fiadufola mevo nyagadu pakli yeye le fufola pe fiadufola me abolo ple wen Nyemegale wan fetete noke o alo adwa boloa akeo pasere esie magadu klim mi yeye le fofola pefia du fema lenkeke machi.
Now when we find out that
Azola fitia simamia kwen fo bena emegbe esie fia Shalom no dusiame eye jikose khode echi emegbe eye woyiji nge jikose wo atradi gake edoli ha mekukula
and we're taught in the new testament
eye wo fia mi len babla ye yame nika da esia kwakwafu o len babla ye yame bena mieto Jerusalem dusia sile anyigbanji la me o ka bo mieto Jerusalem ye ye la me sile tifo.
So this must
Ekema
be
the Jerusalem. Jerusalem. Jerusalem.
And not the new Jerusalem.
Eye, Jerusalem, ye ye sileji o.
So the moon
Ekema leti la doli hame. Anyigbaji toa.
And isn't it strange that just before the Pope took his journey.
Eye, ewo mo ya bena anumake achi pepana somo a Jerusalem la. Bena leti do viviti ken kem leti fo o. Nkeke viade wo afi wo je efe moso so la gome. Ek bonade afi si aha. Minya. Nikuya.
Now.
Azo esi ame jokpota wo nya o. Nikuya. Kenu kafia mu ole. Bena esi ala. Lenu si a wombe. Yakpo. Havi kadede abe ale si o. Togo. Lenkeke si wo fa Jerusalem chila. E togo. Gela khosi afe tatou.
And what does that reflect? Fellowship.
Kenuka emma defia.
Protestants.
Havika dede. Wole jijimbe protestant to ople. Katoliko konyinya na wodeka. Nisi wamu wole fifia. Eye wava wekenkem. Eye maude esia fiami le tife. Viviti dodo blibome. Toefen blani kwa 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 amanufefe me. Demiyadumo toade nye nga jojokwa le. Sima ya wode foto gule ti la lea. Ele asinye le afisya. E esya menye jeteme deblibo uwa. Agble agbeno yi adre. Si wo mefa hade wola. Di tututu. Ale sima ta khami ape agbeno yi awo. Tok bok bok kwa laji. Aden le wotome. Adre liyame wunu hade u. Le tife nonome. Adinya wola. Ale si efe kekleme le khamefe agbeno yi bantome. Edo viviti le evelia, etonlia, enelia, atonlia, ple adelia me. Tututu abe ale si gbogbo kokwela klombe me tawo de tafloji ene. Eye emegbe wotwe sokple edo kwi le agbado fe glingu fe efe esivayi. Le ti kanna yeng tope kekle. Eye jojoma nunga de foto khamia fe agbeno yi o pepepe abe ale si wo de foto kekeli ma le afima khedi life fe nga jojok balame. Kure nukre nwo fe vufu. Le maudola adrelia fe de desia le agbeno yi amengu. Le efe subo subo don keke woma la. Bede asi tola adrelia maufe nga agla wo esike. Nyangagla wakata no agbeno yo umeva yila. Wade wo afsia. Wade de go. Ema ye wange. Ke ewe. Efe nya wo me dafu o.
Isn't that a mysterious thing?
Denuma menye nu si wanukua. Ma wutanu de kamake si le wo simela. Ma wunabe. Ma te de tafloji. Eye emegbe eyang tote. Esia wo si eton si. O deje si e. Eye, anumake afi papa na yide Jerusalem. Esike, eye enye hame, leti enye hame, edoli hame, eye, afi hame la, sinye vovoli na kikame, na tsoga leti.
And the shadow of worldlyism. The shadow of worldly.
Eye, kikame fe ismo fe vovoli. Kikame nono fe vovoli. Kikiyama fe gama, kulonu to yibuwa me keke, do bibla fe keke li bilibuwa me.
The world got in the light of the reflection.
Kikiyama do keke li fe keke me. Mise gomea. Kikiyama to leti fe keke li me. Keke nkumena re. Ke leti fe keke le si walebe, wana keke li anyigbala. Asubiviti eye ogede emeketa nutata latututu abalesi wowe ene to bogoda memme ati ovajo Aso esia ye me khosebe Novignon Simpson. No, ti son ya jojo gbaleme. Ye me nya ne Novignon Simpson nge me se go me tsale ma yi o. E globe me tofu to ade una wo. Pledge si de dia de wo le nya jojo gbaleme. Tetue nam. E ye me bubu nu sagade me do go me afima. Tetue. E ye me po aji me globe noye le afima tututu mi kuya. Nu si tututu di menola ke Ye ma le nye jojok bale me. Novignon Simpson ate nwa gbolon. Nye jojok bale si me wole lana mi. Ne mye jibe ye waple de kala. Eye, wopa nuka. E si wota le fien si me le jome blavofo enyilia ji. Mye kuya, afi wo yire Yerusalem. Be, watie fe kekeli nu. Alo nu si ngu, wopo monu le. Eka ye, dupo ekple jenake le esi be waklen. Azonye elalada kenkeme la bena agbeno yi mamle singe rame ape agbeno yi adrelia afisi wo yi de vivitimele
What a great thing
Nu ga wonye apeto le gboglom fiami le nu sia nu mala me dafupo ke bom mau sile tifo jagbe pe ke gblon po egbo Eye, achila, adeje si. Eye, odrokpe jibena, enye nye tefe blibo.
Darkness. This Laodicea church age.
Vivitila, laudike ahame afe akbenoyi. Aso, eye si yesu. Sike enye nyala, le laudike ahame afe akbenoyi me. Le hame agodo, kele wafom le jitimbe ya gede eme. Viti, bluko gan, chon dukowoti, de bibla tojua.
The perfection of the scripture.
Ngonglo afe, blibo dede. Mutiko kwe na afe nko gan la. Papa afe tadidi, nye jesi na hame wafe viviti cho chon. Afe dede go. Kekali si dede go, le kikyame la nye bibla.
Jesus said he was the
Bible. Yes, blobe, yenye kiyama fe kekali. Bibla globe na enye nyala. Eye ngongloa si wode de go. Alo siji wodokpe la. Enye kekali. Azo oma demona wobe na wene esiadoji o. Eye emye kwe le vovoli me. Wokble to, bobona meme, eji afi wovacho. Leti fia efe vovoli. Ke fia efe mevava ke eyae si. Lejo chom.
The hour is
Gapopwa domia jivo, viti, blukokan, gacho, dukawoji, ason, eya inge nusi wonye, nusi akata gomede, afika mye titre do, gapopo kame mye le, aleke gbegbe mye tere vavala mouti, enyo mye globe, ne wokata wo wonyonyo, megavo haswe, enye fofo wope lolo nufabe, wachofya rufela anawgo, esogbe.
What does it mean?
Esia gomede, maude asike keli la mama dato vivitikbo mikuya. Kele etutu umde mekbe, abe alesi wewele gomede jame. Keto fia nkeke ye yefe fongli ene. Hami ape akbeno yonu le yiyim, taflate. Hami ape akbeno yonu le yiyim, mawu le vivitila tutu umdode afiade. Elebe, wawwene nema, pene, wadedudu wawawo fe, ghamelada, ade kikiyame da, kikiyame, chonu blibo la chi, eye kikiyame nono, izme, konu blibo la kata. Ekema de ma utome jowa, pakple kikiyame nuo, ple kikiyame nudodo, pakple kikiyame nuo wawawo, ple kikiyame gbenono, yenye kikiyame. Mye to kikiyame o, devisuwe u, difo mye to. Afisi ya menge miya de o. Nuka mouti wolebe makpo ekbo. Na miya metiti o. Be miya jibe. Miya trokpo mekbe. Be miya gazo. Sohe akema ha. Miya tengwa wanene ma o. Kebun. Miya kwa ngokbe. Menge be miya kwa mekbe o. Akpo afi. Nu siva yikoko. Ke miya jibe. Miya nyan nu sila vavage. Eye. Miya le mokpo muna gafoko ma. Te chichide engu.
So many good
Amenye dofu gedewo egbe jikose siawo lewo hame siawo kle dodo oha siawo mausosoro rafa no no melewo si gakewo gbe epe musala aba ale si timotio valia ta tolia blen la ene blukoga si bankuna israela eye wo do kana trosbola ofe kekeli popo azola trosbola ofe nkugbagba la enye israel fe kekeli popo Ele ko aben kekekle zane, akpa deka, po viviti, akpa evelia, po kekeli, eye emekbe kekeli la trova, akpa kemea. eye ta le ti le mo som ale si le wom la eye viviti pa de defia le kikia me si choke keli la chila enye de defia na mi bana transbola o pa la wunu.
The church is making herself.
Hamela le edo kichiramdo le edo kichiramdo kena eyi yade gamia suna kokotwe elabena viviti le chochom de transbola wochi eye ngule kekege na yuda topie.
The sun has traveled.
Yes, so moto etepe vaye etorofe. Kem yawo miele etorofe futa.
Nu de kako
kekeli agatengo awo. Atro ye etepe le akpakeme.
Ise
egome. Alo? Kekeli la de ko agatengo atro ye etepe ake. Afisi wo che egome le. Israel. Mau bankuna wo kena eiyade. Yake vivitila lezisim de transbola wo po kikame chi. Se chon nubli buachi. Transbola wo atua fo Yerusalem jiva sere transbola wo po eiyila na wunu. Yesu blan enema ke azola e wunu. Lukogan cho dukola chi. Mau le edem fia le chingoli. Abe ale si wo fia le anyikban chi. Afin wakata va cho ene. Nye le eme.
Good people caught in this thing.
Good people. Nusia wole amenyo amenyo dofiwo. Abe Maria kle Yosef ene wenye amedofiwo mikuya. Ano esusumbe eli kle yewo esimemeliyo. Maria kle Yosef minya esimewo yide nkekenye dufe. Yesu esi wokope yye vela. Osusu wono ebumpobe eli kle yewo kakemeliyo. Amenyo liyekbe lenumake esusum wawola. Amesiawo siwo wododo le hamawo pe adang de kamela amesiawo siwo le dodo hawo me wo susuo be yewo le nungi gwom obi khabe elikle yewo esime melene ne mawo mikuya amegedo susuna be likle yewo le esime yewo na asima unyaglola pe na wode yewo panko agbale me keke melikli wo I'm a gado susube, as you may walk like today, your watchy, your home, send the door, when you know your wallet for 4 feet, but for quipan, come and la. Well, as you soon be a leak play, you wo, when ye am a new, Maria play yourself, when ye am a new, Gakanya to find your lying a bana, Mele afimao, Megabunana keha, oh, Nukanya kakali, Maufanya si woklo, Hedrope echilai. Le esia megbela kekeli ade kemegali o. Mikuya, matengu akla asime kadipe tu, de anyikba katanchi wako o. Esia hiya ma upenya sidede ko, jila.
They were good people.
Wenye amengi o, mideje si ale si upenya la sokbe tututu, ale si wo debli boy, de mideje si nusi maria gloan.
Now to you.
Azona mi novi lonlon katolik tola. Yemodona na ketitrede miangu o. Yemodona na ketitrede miangu o. Nudwanyi simemiele laye. Eye mi protestant to ha. Nena make. Nudwanyi awe. Maria ma upeno ha.
Mary, mother of God.
Emekpo. Ntuvi si kofe wiefe. Singe e yang tope vila. Elebe wa dredo. Zirekape ha mele bibla me. Si yesu yo Maria kpobe. Ye no o. Menye enoaye o. Eleke wa tenwanye ma ufe nodo. Enye vigi doko. Si e wo zakeva anyikbanji be. Wade edo kide gole anyikbanji. To vigi dola me. Ye to adeke mele mekura o. Ngonglo de kape ha. Megblobe no o. Mi deje si ale si begbe Maria dafulada. Yake efe nyala deblibo mto. Ekblone esime. Ekwe le gbedo kome. Esi wukope vyefe. Wono nyakhe mple. Ma wunyunu srola u. Ena wofe mwa ya. Esi wonye mtu vi si kope vyefe. Me desuku mto ha u. Alo. Ne ele ale ala o mengule dadina mi o. Gake efe vyefe vi. Si toto nu nunya la wo le gbedo kho me ple efe nunya.
She said thy father and I have sought thee with tears.
Egblobe na anye kle fofo mi eti wo kle adati wo fofo wa enu anuto si wo bunene mala gblobe na nye kle fofo wo Yosef mi eti wo kle adati wo nuka wo todo ngune de mi nyabe na elebere manno fofo nyefe towo ma wo ma ha ne de wo no Yosef fe do mala anyene ano kho otum alo ano atikala fe do ofia kake me nye Yosef fe vi wo nye o mele do si wo nye fufu nye tola me tele nye gbem na do do ha sia wo kle ji kho se kle nu si onuti me senyale la mikuya mele do si wo nye fufu nye tola me me lo re ji kwa be Yosef fe nye ye fufu o ke Maria lo ale wo trova ke dwedo Eglobena, Yaklo for four, and yet you. Edombe, Meledosuanya for Funya Tolame. As if Yabe yourself, Menya for Fuao. Epen Yao Deblibu, Nikuya.
But marrying them.
Ke Maria Claire, Amo, Puneca, Nanama, and you, Nipon, Suanya, Boye, Yetue, a war, Etibe, Yafiala, Nolao Claire, Etuo, Bob, Bena, 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 Yemenya, Nunma for Maji, oh. Eye wo le esia wo mala e kaka gomodope le efe da se didi la teblibu esime wo di da se vo megbebe maudola de vaye gbo e globena ele fufoke eye na jimutu vi esi manyangutu de tugila pepe vi kele afisia la nunola ga onkumala ele gboglombe Yosef pofo le afisia nyekpakli nyeji wo
na 12 year old boy that I'm about my father's business.
Eye ngu tu vima si kofa ewe vela globana. Mele dosi wanya fufunye tola me. Eka mone. Eye ma amenye fufunye ye o. Mikpo hameada ekbe. Boyi ye chwe kle adangde ha o. Pa kle kike manu o. Asola ato viviti. Ma ule mo kamne. Mefa mekwa be yesu ya be ye no o. Bede kala eva sre kwa le efe takwe kwa wumele. Afiade me abe esi atokbi ene. Amiade va ekbo blobena. Lekwa kwa nwa fima la. No ukle novi uwo ngutu o le wodom. Edong ube ameka enye nonge. Le novi nye ngutu o maha. Wawe nye ameka u. Etrokbo efe nusro la u blobena. Amesi o lefufonye pe lolo nwa mla. Wawe nye nonge. Le novi nye ngutu. Novi nye nyonu.
And
at the cross, when he was dying, Eglona Johannes, Musola Ofe de Vitola, Eglone Bena,
Behold, Dawo Esi. Woman, behold thy son. Son, behold thy mother.
Viwo Esi. Vi. Quada Dawo Esi. Nikuya. May I look upon an ama o. Menye vya wo nye o. Ma ufe vye. Vigi doko e yanye.
This is our house this morning.
Esi anye afe ade mengu disya. Yake menye e yanye hamela o. Hamela le miyame. Kristo. Hame si wo nwangire afisya. Si wo li na kula. Fwe bogo o. Peta le tifon to ome. Kristo ye. Menye afe la o. Afe la nyo. Ele efe to wom. Gake de kowozen kena tekpefe. Maria la, iji do kowonye, si wozan keva anyigbaji, be wade edo kuyev shale ame o tome. Menye ma ufe no, si be ale sike, ko, afe si aha menye ma ufe, rame la u ene, de kowozen anuma. Ende kwenye gede ole tamme bumbishia, ame o, ame nyuyo abe Maria kwa Yosef ene, osusube, be elie kwekle yewo le siawo wome keke abe ale siwo wo notan la nena make ame siawo le fifia wo wo vudada wo susube yewo likli keke wo me likli o keke sime wo nyro wo la ame wo atenwa bube o me kho eyama le yisme me kho eyama te kho nyonyo menye nena mai o basere si nya siwo gbonlo na de edo kwifia ko keke na ame tetiala Nuka kude kekele la ngu ason. Mano nufomu akpa le vivitingu. Eye, nye gama fe afa vo. Ga wide kekple afa. Azo minami ya gatro ye ake. Ruko ga, chon dukola chi. Azo nuka kude kekele la ngu. Eglobena, ruko ga, chon dukola chi. Gake kekele ado. So na kle, elabena kekele do. Aleke kekele kle viviti ya tengwa no anyi. Elebe wa kla wo dome. Eye nu de kako ikla na dome. Nyasi ode de go, ema anume, etutu nedo de akbaka me. Na, afisya la vivitito anyibalaji, akene ma ufe nyasi ode de go, uela, esye, ode glon wojoto, nyalaji, de edo kufya la, vivitisina ya akbabubu, eye, enye nusile emevan vivitya, vivitile kaklamda tukakali bo. azon kena ga mesi wo tia le ga popo double cosia mala asie ni atengwa no eji ga popo gedewo ya ke mesuso be magblon nya gede be mi ase gome nusi ngongla ti be ya gblon esime magblon be ko ga cho tu kola chi la
na say to the church
azon mala gbagblon na ga me abena shalom maufeng tifafa mutifafa hebre viva va de siade ne edogo no viala Shalom.
Good morning.
Le nyagba bubume. Ndi na o. Mauna nokpli o. Mau ponti fafa na o.
It's a good morning. How do you do?
Enye ndi ni eleke na foe. Enye mufo keke.
Hame.
Lukocho dukolachi. Keke enye ndi ni na hamela. Kristo doremia titina. Shalom. Ndi fafa. Hallelujah. Shalom. Nemye kwa ba viviti di anila, viviti do doteti, dongona ngufe kekela, nyenya bena, nkegle tivi tode afshima, be yado cha na refe vava, ema enye, ema ye, nkegle tivi klena. Enye, nu efe domenola, lemni tifi adewo me dongona ngufe kekela, viviti tidi tidi dona, leti megabina o. Enya viviti tidi tidi wu dongona ngufe keke. Labena esi kekali le zinyem da viviti la ji tahe. Gake nkegle tibi la dona ke glona be ntiboko. Shalom. Eye kem le mia dome. Efe nga siji wadokbe. Shalom. Nkeke gala sokbena keke. Esi menguma fo kekle nguyen lake. Ne efe ametati ya ou afofu de wo de le jingoli godo. Ne wa yonko le gama bola mano afima. Mia fe nko le efe akbale me. Mia no afima. Shalom. Nti boko. Nti fa fanami. Vivi titiri tiri la le. Edoku mamda to keke libo. Mau, ele ewom. Kali la ele ewom. Nikuya, kali nto. Le zinyem. Enonomi ade mebe ele. Na viviti be wa tefofu. Monu kwa kwa su. Wosi be. Kwa kwa esya. Ke ome we o. Eyata. Efofu edoki. Eye ole esya wam. To hama ofo fofofo me. Ple hama ofo adang de hame. Ele enu fom fu. Ple transbo subo viviti la. Wenye. Wochi trene wono ewongu alek bekbe. Yake, ehia be wa fufu be, wana be, zana dode, bolachi. Ezaya bla de, kukukba glo be, to na klen en la bena kekeli dode chiwo. To na klen, kekeli la do. Nyala kekeli la, waga dokbe echi ake, kekeli siji, waga dokbe ake, ma ufenya. Ale be, nyate mwa kwa ma u siwo dede go, le efeng bedodo, kuren keke ape kekeli muti. Alo, nya siwo na agbeno yishia me. Nikuya, mbedodo siwo, wona na nkeke siya, mbedodo siwo, siwo nyaglodila ople, yesu mto haglo. Le nkeke siya chi, ma u si gede, ebrito u, takba, ma u si gede, le nono me gede omela, ponu na uwo fufu to nyagbondi la ochi ya kele nke ke mamle siya chila le efevi yesu kristo me ikuya kekeli gama si tode gbechi la esinye bena mwose gbena ejipte di he bu kristo pe mpe nukwasi uwu ejipte pe kesino nuwo deke make si togo saulo le damasko mochi la kekeli gama si tode enko kekeli make joliliko make saulo esi wanya gebrivi la Mele gbogbo adeke, alo nanake subo ge o, alo ajwe be afeto le, dofwe si, wole lame o, eglobena, afeto ameka nenye, eglobena, nyenye Yesu.
Jesus said, I come from God and I go to God.
Yesu globe, meto ma ugbo, eye me yina de ma ugbo. Kekeli ma ke gava, benuka, be wadede go. Be, wana ameo na nyang, mbe si, woto na nkekesia, ade ekbe pe kekeli la de go, viviti la, nyurondeji. Esi me wovala anye nkekela pe kekeli, elebe mesia nava, ke eva pepepe, abe ale si ma u blobe awe, ava ene. Eye esi wovala nuka wenye, keke ape kekeli, eye esi atutu viviti la, titre de engu, eso gwea. Elebe, wato efe akbe, na alebe kekeli la, na yiji, atengwa kle. enyen kekela pe kekeli ken kangtie nu kangtie wonyen kekela pe kekeli do enye pedo jinya si wo glolla si dedego nana kemeliwu mau gloku de keke double quality le blanui chadro si asi kwangi no de afisia kekeli makpoma ko elangu e globe kekeli na do eye kekeli meje o basara esi nyama de erokudego afie kekeli la do Eglobe, de la de Eva, Messia, Messia Madre go, Vasere Essi, Ova den, Bedodo Madre go, oh, Eye Essi, Udroben, Bedodo Machila, Eglobe, Nichirungome, Labena, Wome, La, Yebunabe, Yapo Akbemavo, Ke Wawenge, Essio, let us say Jim Tongue. O Globena, Yenya, Aficinato, oh, most upon Sola Womienge, Eglobe, Nem Yenge, most upon Sola Wola, Nem Yajesim. En labena musa ngulonu tungunye. Mikuya, eye enye dedede gola, enye maufenya siwo gloto musa jipe kbedoji. Eye egben keke simemyele akbele la, maufa kbiya jipe, ya dokpe ji, eye ya sinye feng bedodo. Eye ata, enye kakukwa fe kekeli, eye ata, miya tengu ato akle, kekeli la gaklende miya jiake egbe. Wole nyala demdeku. Kekeli wange, kututu abe kekeli man si klende keke afima anye refe kekele mjisya, enge maufe nyasi wo blan. Naneke kruwa meli ate mwana kekeli matokbi o. Naneke meli ate mwawe o. Kekeli si ame wala bina vye go. Yevu karigo kle nubu bude siade. Kake ema ya, me dokbo kwa o. Elabena enge maufe nyasi wo blan, si dedeku. Koma ato nkofre jiko seswe, akba akadi gola, awo akadi gola, anabe, jotakponu la, nato, ple de siade. Ke ma ufe nyaya, madafu akpo, anye yeng todo kwi, siayi, nyala. Mele vovombe, maba, akbo kame anguvye le afisia. Alo, alo, anyobo miya yeji ya ubeda sisya nu, anye nenema, esokbe. So nakle labena kekeli la dode chiwo, nyala, kekeli, odokbe eji. Monde kala abe alesi maunye Yesu Kristo nye maufenya pe dededeku gafufula fe kekeli ene. Johannes amengirola nye gafufula fe kekeli. Enye kekeli dongo afi Yesu vanye kekeli. Nyagroni la Yesaya globena beade legli dom legbechi mijira petola fe mowodo miwa fe tofe jodwi. Ema nye maufenya si woblon. Eno afima, mekbo akbe hade o, nyagroni la malekhi fe, alafa ene, afye uva jola, eglobe, kora, melenye dola domde ngo wobe, wachira apetola fe molado. Amiade siva do chokbeji, oma hatu ankwade ke mele si o, jikose mele si o, pokwa jesi mele es mu o, kake, efe kekeli lae, Dejesi, nyala dejesi. Obiebe, wenye mesiala, edongumbe, nyemengi o. Ke a mesila li dom legbeji la fe, gbemenye, mi jira apeto la fe mwudu. Yesu globe, nye zole epe kekeli mekena e yi vyade, enye kekeli sesien si le keklem kena e yi vyade ko. Kuka ngutie, basere esi wajira mola do, emekbe epe kekeli la bu. Nyatengwa zole kekeli mame o, mi baptiste to, esi ayenye gafufo la fe kekeli. Kekeli la do, tona klen, nyala, kekeli, nyala, maufe nya, si wode de go, si wode je si la, enye kekeli. Azonu ke kude peye ye, si le miyangola ngu, nyagate mwa glonya gede kude doma tuto siya ngu, tole viti, ime yi kekeli me, kekeli si va doma doma, lafe gegede me, kake azon, miye tibe, miya zon, do peye ye, lakbo anumake, esokbe. Peye ye nu ka kude nguti ehe mo popo ye ye ve ye gatede ngu wu fedeka ye gatede ngu wu fedeka towu eto siva yi ye gatede ngu wu ka popo de ka towu esi meje gome esuso mniti wi aton wi atona gawi deke azo esuso mniti wi atona gawi ve ye gatede ngu wu ka popo de ka mi ekpona megbe o ngogbe pon miele mi kuya. Oh, yes, eh, amaga, menye feye ye, gome enye be, watro akaye ye, oh. Hmm? No. Oh. Like the man one morning. Abe ntuade enek bedeka, ugloma se. Ntuade dogo ye, nji kanya ke ida flenya jojok bale gatrok bo. Eye, ubobo no anyi, fo efe afo udo, zi bobo eji. To efe ganku udo, ke jenya jojok bale la kekle. Swa dogo yina, ndin rudu jike, eglobana, John, uye yadeva. Eglobe, oh, Mugohoma, Kekui, Negbe Ameye Yoko, Andy, Esogbe, Lododo, Nyon Bugbele, Nusianu, Amebu Bukwewe, Nikuya, Nyatefe. Menye Avua Haye, oh, Enye Totrode Nyalangu, Nikuya, Nusi Mbenyala Dona Egbe, Nikuya, Nusi Wolebe, Befek Kelly Lananye. Lucy Jebemia Wole, Persia Mela, Menyebe, Mia Troy, Magbe, Aye, Jikosa Wokler, Nuokan Bo, Menye Atroye, Miafe, Komahaton, Kokuaubo, Menye Atroye, Miafe, Komahaton, Kokuaubo, oh, Kebung, Mia Troden Yalangu, Akpoke Kelly, Sifu Mavi, Wolebe, Wakan Egbe. Oh, Hame, Troden Yalangu, Troy Yalakbo, Treda Sifenu Toji. Chole asite tere latriki fe Josephe ajikbo nikuya enye adang ametowa weako trode fe ngelangu eye nakpo egben keke afe ngbedodo ke ale nakpo nusi ngbedodo lanye eye nanongu chona jesidede esia ne wodrokpa echila kama nanye ne ele kekelila me alomele me o kwa nusi ngbedodo lanye Aha ototro kple letigbala ototro me troa yi o amegede oglona be enyo foko kwa vayi tojo me letigbala koko la fugbe azo eye na tabubure tefe sinye feye yato amaye amaye nge feye yafe gomesesenau nanyela mejibe makponu sifengbe woto na nkekea mejibe manya nu sigafofu afa kekeli lanye ekema matemu anya alesi mazole eme mejibe manya afisimele agbele Agbeno yisi meemele, afisi medona mola. Abe ale si paulo glo ene, magatengu ato asi eji ake, menglonu si ole, megbe nye labe, azo mele jesidofo la yometim, jidase yoyo koko tu agbo, jidase jeside debli bogbo, le esime eyi yikata abude mavo mavo me, ne yesuva. Wa abe ale si David wo ene, so wo tome de efe asi ome, magakpon bubwa deke ji o. Yake, so wo, David glole afisia be, eglo be, ebena, nye eyi la le esime, nye deje si, le afisia, si miyek le Salomo me, le bla devo ve me.
My time is in his hand, he is my rock.
Nye eyi le esime, enye nye aga, nuka e wo nye, wo defiam, enye nye tefe si wo defia, nye eyi yo le esime. Amen. Oh, miato, yema. Nye, nye, yamato. Eto, menye, mele esime, elabena, ele e yade asi. Nye, menyanu siletom, mesi, oh. Kake, menyabe, ele tomede asi. Eyata, eya, mesi, le tomede asi, la ilemde asi. Eyata, nukata, mabuta, mele esi, ema, ple, ekeme, dodo, anyina, efe, ye, ye, la. Deko, matodo, kunye, de, efe, asi, yo, me. Azon. Abe alesi David wawene. Nye eyi yi le esi me. Esi ye. Menye bena mawu le tomede asi. David menye anusi tome nye o. Yake enye bena mawu le tomede asi. Nye menye anusi tome nye o. Nye dume toade ke menye o. Yake mye nye bena le tomede asi.
Patience.
Jidodo. Jidodo. Nya dumetwa do va chia jima dia legbegbe mesusu be amenyi gedowo wonenema nya vale le jichim akpa nya jibe mikuya nya jibe miawele miarokisi eye no binye osofo minya afisi blomale miya besi wala nya fukasia semha melenu fomuna mi menye na fupopo soesie le afisi adedeko o kakena amawo le khia megodo
Many men go out.
I'm a gado to a goina. Ledge magbody me. Daka esimi josebe, la gogota la mie, le akbaba jambe, mia wana nele miadokusi. La la fentola, jido donye amawa unse, ne, jido doa tengwa no a siola, enye amawa unse. Enye amawa unse, ne, na, amesio pomona, fentola, what dolling unse. Menye amesi ochi akwakbabe yewa dongona afeto lao. Amesi ochi akwakbabe yewa kbulona afeto bena afeto. Menyabe ejibe ya mawo esia ke nchiko kwena mawu me mega wonene mao. Lala afeto, bibla globena amesi okpo amona afeto la wa doli ngusen. Mawu tofe akpewo to wu efe ngbedodo la nukude de la fe vavangunti. Kake midon kujibe, enya esia eyi ya wokata, eka yi enye Vavala. Amegedewo chitre, heje akwekwebe, yuwanye mesiawo. Amegedewo je akwekwebe, yuwanna mesiawo. Kake maudo eyi ade anyina efe mesiala. Mechi jikurao. Mikuya. Eye, le, eyi imamela, eto mesia pumeviri gedewo fia. Eto efia chokeke Adam jiva sede mesia ji. Adam gbato akule mletua. Dekale odome chokeke ame, eye evelia to jifu. Dekanya anyigbanji to eye evelia nye jifu to. Dekadi to jifu. Eye evelia to anyigbanji. Dake mesia simbe odola. Eto fe akpewo to wu enu. Eto efia le Yosef me. Nusi wonyela tututu. Yosef do. Eye ma. David do. Eye ma. Esme David nye efia si wogbela. Pelia to la tame. Trokpo magbe khefa avide Yerusalem chi. Abe efia si wogbe. Ela ene. Ema nye Yesu le David me. Fe alafa enyi megbela etitrede Yerusalem ti nye fia si wogbe ke globona Yerusalem Yerusalem zine nye nye mejibe ma fomi anufu abe ale si koklo no po avia wo nufu de fe apala wo te ene o kake mielon o mi kpo Yosef da wo jire no via tokbi ga o tome menye eye enye visusua o eva afi susua va benya mi enye susua gake eva zire kadongona susua mi kuya zire kadongone novia ntu wola fui ke fofu aloe wola fui la bana anye gbogbomme atemu ade dro gome wono ate fotututu atemu akpon tegawo agblonane siwe fafame eye wola fui wo jire krosalo blaiton nukata wola fui yesudo wo yo eya mabe belzebub la bana anye nyala eye nyala atemu achesi sususi wola opachi ome wola fue eya ma eye wo jira eya ma krosalo blaiton Wotso fugbede feme Yosef ye wo wuto enube eku wo gbe fe chiwi si fufulade megbe abe ale si wo de Yesu fe awule atito ganwu ene awu flya si wo dola si deje si afaku gakenu kama wo na Yosef edi dogo le flame he kweda de farao fo du sime eye amade kama de wo akpo farao o Yosef ko akpo eye na Yosef jo le fe samala pe o dina eye gbe pade de yina be Klosia klona je, Yosef gogovo. Nenemake wanyena Yesu, wode dogo le feme, ukabe le afimala, eku, eye, ufonge bobo no ganyenye pendusime, miyadeke mekpo mawe, yadeke yikpo o, nekbe fufula petke nuviko, eye, ne ejo le afimala kpe wo adi, eye, klosia klo aje, eye, adesiade afweme. Mikuya, eye, enge, jijeje kwa kwa pefsia, mikuwa nusi Egypte uwa ema ida, Ede kekebli bolla kudidiva. Eke mane nema ke wanole amekbeto vila pe vava. Klo siya klo ache. Eye adesia de afweme. Be eya enyi. Wode fya ken le kwa deng mwome. Kake ma wunya eka yi tututu wole vavake. Enya eka yi tututu wole vavake. Meka amene nyeva. E wokbo dongo na ema wola. Eya ma fe mesia la le esi. Ede esi ya wofsia le kwa deng mwome. Nusie nye vavama. Tututu abe alesi, wotwe fya mile, hamia pe akbeno yi atria wome, ene, nusie ava jola. Tututu abe alesi, wotwe nusie ava jola fya mi, esime, wotakekeli made afima, le nusie adede fya me, pene yatwe afya kikyame. Esime, wotoma udola atria wope wade, kweta si tola atre siwo, no anyikekeva yile, afima la afya, teto nukwato diwo fya, ma udola desi adevana kbe siakbe, kedia, nukwato diwo, Si wo luta gblendi, ple esi Wesley gblendi, ple esi Pentecost gblendi la fia, wo kata dze le eme afima. Enye kpodengu lang to, ple vovoli na shalom gala, Yehowa, yel verhewu. Mikuya, es sope pepe, e dede jingoli me, eye foto de mo, fe unku de foto esi ya mikuya. Akpena foto. Shalom, mutifafa, niga khanu o, yesu le afi. Efe kekeli la fami akbo, eye, nye da akpede eta, en, efe nyala, nyala la gala, afisi ya wole ebe, hele edoku demde ko, lenu de kamake uwoma abe ale siwo uwe tan ene, nu de kama tututu, ele nu de kamake tututu om. Mienye ya iyi manu wawawo, eye anye mafo mafo fwe ma u, mienye ja akbababe mienye si mienye doki ochi, mienye ja akbababe mienye uwo mienye doki o nububwe. Oh, ele bawa wawo esi agodo, mido mkwechi. Enya nusia nukude nguti, ele mefage, ele keke ha, de asi wawe, todu kyo de esiko. Nyo moji eye mi kan le apoto la pejicho me pe nye nya esia bana nya wenye amasi okpo gome nya fa nku ofu eye mi kpo nkekesia mi kade eya machi na tome mi kpo alesi wo dokpe pe nya chi le nkekesi over yi me eya masi dokpe pe nya chi le nkekesi over yi me he wonu mamle sia wo kata si pa me pepe pe de gapopo si me miele agbele lanu Mu de sia de pepepe na mau dola adrelia fe gbeda sila etso esia sia le tifo ple aniba sia kena be wonya esia le nono me eton me alebe gbegbele adeke ma tengu ano anu o mi donku ejibe edong gbebe ya gavake haleluya nyama anye si ji odope mau fe nya singbe odo le fe akpe efe fe la la megbe Avale gamechi miga hanu o anno afisia abe alesi odope pe enya chile agbeno yi de siadama ene ami ape agbeno yi ofia numa kekle mi ape tope de fiato gbeda si atrelia me pakle bubuawo mau difia didago odope chi eye le mi adoma egbela etso odoku siala afisia klimi odope chi kena ape nya kokpedo chi nena make wagawe Milenio made avano anyi ametitiaola susoka ola afima heyimafo dolele apuda aye kumagano anyi o watu apowo aye wanowome wado wenti wo aye wadu opetetewo womele etoga aye amabubu anno eme yangutuvi nahwe o yangutuvi la anno agbele egbo melenu toga aye amabubu nadui o be waku aye amabubu nahwe o yake anno agbele afima amen Amagahi kle alevi wa dunu datu, eye chata adugbe, abenyi tu ene, eye devi swe akplowo. Poma di madi anno anyi, naneke manno anyi si, atengu awofo ame o. Watro miya pono nome, chonu si miyenge fifiala me, asu, si pono nome, chi anyi singe makumakula, powo matengu aka engu gbede o, pokoko matengu awo naneke ne o, eye anye mawupo fi makumakula. Eka ma mienya bebe miele nguyi, miele mokpepe, nusia woka tala, wo deje si wo bibo, nenemake, waka deje si ake. Azo tomala, elide asi, aleke ma wanya, iyi sime wole babake, eka yi wole babake, nyemenyaw, yake ele afisya noge, esogbe. Eka ye wawo alekle ale, eka ye fipode ajora le anyibanchi, eka ye maupo lolode dede goya yira siyawo, fe ati wo anotitere afisya akle do dakle, sepopo kle nwo keng, eka ye wamiye makumakwe, nye menyaw, yake wole memyege. Eka ye dede fsiana ama wopo e chipe jitibe wano agbe, ple doyo po, ple doyo lao, ple ama koko wo, ple avifafa, kle vevese seo, Eka ye nu siya wakata nu ati, kena nguti kokwe fe, fiyadu fe, ple yesu fe, akpedeka le shalom maha. Eka ye wanye, nyemenya o, eglobona ele anyino ge, nyemenya ale si wole woge o, yake fe nye si woglola, wadokpe echi le esime, jojo nyenya fe ge, ado, eye doyoyo ano efe apala ume. Kele doyoyo gome la, nti lame doyoyo me la anyi noge abe ale si miyepune ene o. Sige ale si, wak blombe amye leto, heye, wak deda le wochi o. Numa enye, esi womu wole fifia, le podengu me. Gake watron wo wola katan, nukuku siya ato makumaku, pehoho, siya atiko agede sore me. Amen. Enyo, aleke wavano, nime nyaw. Kake ele afima no ge, nyang toga amela amagakum. Fesi amene afetona, mechi agbekpo afofye adelia la. Mako, fe bla tovo ato, mepu amaga. Kake nye mele mokpombe, nye medibe ma gatrozu, mtuvia ke o. Medibe ma vlido ta jesidope, magbo, kena tadochinu sita mvado. Ano fe bla tonkle jivowe sil tifiala, meno titre de klosia fe mekbe, to e si menye ngutubi swe si kwa, abe fe bla ve ple nane, abe fe bla ve vo de ke, alo fe bla ve vo ve ene la, meje akbakba dekbe fang, beda si siya, eye me to nye ngusen, fe swe to de siya de deme. Nenye abota ge, ye nye da fu, le ta ke, bebe ha, nye mele yakbokpom o, agatrova e chiya ke, Mele ngufo keke jikpom da, le kama afisi ma ufo nga siji, o dokpe la gblo lebena. Wo tada de kaha mabu o, ke maga fwede chitre lenke kama mle ume. eleke welewa ge nye menya o eke me kada chipe peye yela nye menya nu si welede asi o gake menye be eye lede asi ema enye peye ye fe mokoko sile asi nye nenye be eva amen Nama va wala makoto anoto wom ne ekpo nye agbeko deko magble tome da sime ye manya nu si wonya o deko magble da sime mi ekpo e wodokpo e fanya chi eyata mi nya bana asiale me vage e fanya la nya globana no bi utu brana ala kana wa kwa numa anyo mi nama na susu ade wala afisia lemnitia de kamako mi nya nu si domo totronye mi nya ba mi nye gbe wonye enye fofo wo Mikuya, wo wa fofede aji aso mi de bi sewo alebe nya se egome idron kuchi be lele sukula mekose be miwo bukanye rocha to fo do meto troma yado yila wo wa fofede fofoji minya ale si wo ne alo manye eyanye ude de khavi tachi so mangu minya ese yida afeme eye wono afala ofom fofo wo kple bubuawo eye nya no esem ne miele hagbe fofo lakata pom Esi wa no fofo wo mpli menglo esi afa nkobe Peter kple amaga hi eletefe Peter kple amaga hi aso eyenye rocha tofe tomatotro mikuya wa woma kpo fofo wo la so se wo wo le tutum fo klan khale fofo wo o yake wo wa fofo ade fofo wo chi eye emegbe ale wo wo na fofo ple gbedidi wo kple nwo kan wo wa fofo kpli wo wona fofo wo we ekama nyase nu sino vi ngutu branam la kwa chembe ya glo la gome ikuya
now do you add the scripture is god
asona mi ametiti o ngonglo la nge mawufe hakba fofo hallelujah hakba la ko nya nu si tututu odibe ya glo eye wo de na fia amasi ole asem si wo to de le embe yo wa nya nu si fofo wo la nge Gake elebe na nyanu tso tomototro ngugba mikuya. Menyana neko sinakpo o. Enye nuo fe fe totro. Nyala fe mwakpe fe o. Bugbea to o. E dani ada ero yi. Ano yi yimalea. Ena e yade. Sekula. Le e yade mekbe la. Aga tro su nubu putsan. Nuka e. Nami ame si o ma se esi agome o. Alo. Esi o ma nyana neke cho engu o. Meto de le emene o la. Enye nuwo woko enye howo gakene amesi onya nuto enula wole mokpom ne wonya bele babage hallelujah eyata nyekpo hagbopopo wo fe eyi siawo na mawufe nyala fe hagbopopola esime fefowo blibwa katantro mi amesi ocho de lemala mi dototo troma mi nyabe ele apatu nyese alesi wole gbedem amen mi etibena nana jo Nyaba esianye totrola mikuya elenu wuge kple wowo ade lemniti pe ade woma mikuya eye miele mokpom ne nyatengu agblon alesi fufu awo leso somdenu o mau ne demyatengu asenu wuwo fe fufu awo asoko ne demyatengu asetifu nyal la fe vugbewo fe titi siele hachiem kple edokibana eye wa famelen keke mamle woma Mau fefefe wa wakan la fe domototro si wole wa womla. Esi atrona eyama. Efe domototro fe mokpefe wo. Hakpalak ple amesi o chodele emela wo sena totro la. Eme enye nu siakata anami yele todom. Miele mokpom. Esi ayi si wavala nane chona. Miekwabe eyi yi lale afetum. Miekwa etepe metiti obe. Le tsakoko ma esi me wota. Hame afe akbe no yima wola. Mie no todom. Miekwa ebe sokle nyala. Hedekbe de nyala nu. Le eyi ademekbe la nuke jo. Eyi enye si vato. Yengto. Hedrokpe echi. Nye se nyala globena. Le maw dola adreli afe nkeke woman la. Le hame afe akbe no yi woman la. Deko wo globena. Maw dola adreli afe gbedasi la nye gbedasi mamleto. Eye mekbe la o miyekwe le afisya le nyade de fiyata woman be. Le maw dola adreli afe gbedasi fe nkeke woman la. Wa woman wufe nyala gla wonunu. Wa genu trenu adreli adeko. Anno afima ekema anumake sima esiala ema famla tega ade do te globena hey jackson Woka ade ava mele ma yi, eke ma ase eko me vava, eye na nyebe de wotu eda, afufu anyigba lakuli. Nyikata mye nyanu toye ngu, ele nyafokachi, le tia de wo ati wo vame, emekbe la, evame, emekbe la, etele yame, shalom, nuka wonye, vugbe a ome totroye, dame totrola. Emekbe le yade yila efonu to, reke ngusen etolya ngu, Ale si wole vavake to mo de kasia chie. Emekbe to si wo nyanyame. Eye emekbe la nyasi wo glola. Yesu gula pena. Ga wo wu esia wo miya wo. Ela pena me yina fufol nyekbo. Duhane si tabye ne. Dosi wo wo mele la miya wo ha miya we. Ga wo wu esia wo. Ela pena me yina fufu nyekbo. Abe ale si tututu mekbule senva yene la. Esi me maria jibe yade ya maafi abe yosef vyene la. E bledo. Efe nga wo matemwa dafu wo. Nena maye wo glon. Di fo wo kule anyikba wo nu a yi. Gake nye nga wo nu ma yi o. Nemye se dome totro wo le fufo mke le totro mla. E sokbe na totro la. E ya enye re yi ya fok pepe. Ni deje si ale si wo de a si fufo me. E ye miye kwebe. Dosi wo wo mle la. Mya wo ha mya we. Eye gan wo wu mya wo. Gan wo wu. E do fe mbe. Mye le be biyam sebe. Ale ge wate mwa no. Gake de mye de jesi be esi wo wa efe nukunu kanto la. E to ti. Eye wo tre wo su wen. Ele te fe ya. E to ti. Si me nu te te le be. Be de ka te mwa su wen. Gake ti wo nyek ba.
And when he fed 5,000.
Eye esi me wo nye ame akpe ato la nuka wo wo. E to nane si li koko abe ti ene. E to tome la si futi kpo. Si e joto asi me. Eye. Wonga eme, eye tome la bubu jide, nuwa wo singe, nuwa wo gomeje tolaji. Eto abolo singe lupo la, e singe nukupo wakheva su abolo, eye wonga abolo siameke, nuwa wo lako e jide chi. Gakele afiame la nane keme no afi mabe, wato wo kaji dwe o. E si ane do, eye wo do, e si nane keme li, wange o. Nuka wonge, Yesu Kristo de kamake, mikuya. Gawo wu e siyawe miyawo, elabe na me yi na fufo nyekbo. Menye ato nane siwo wakukula o, ange nane le engu eye achinua wadeji o. Kake awo nua kumblibo, nusif siyape na enge yeho amake. Sino afima gbadekbe kekblobe, e siyane do, eye wo do. Efe nyala dedegu. E si me wazumu tila le anyigban chila, eto efe nua wakomeje toaga tronge eme, eye wo chideji. Ke azo lenkeke mamle wome, le esi wo divamya dome akela, ke keli make si sakba, vala, bolobena, ke keli nedu. Mikuya, deko wofonu, nua wajo. Ga wo wu esi awo miya wo, elabena me yina fofo nyekbo. Nidon kuji, eyi yi siyawo me emye le. Ke kike me mesena eme o, elabena, enye numadro ta o song. Le esi wo menye metodiste to o ta, metodiste to o me siya eme o. Le esi nu siya, wo menye baptiste to o ta, baptiste to o me siya eme o. Le esi nu amenye katoliko to o ta, katoliko to o me siya eme o. Esi nu amenye pentecoste to o ta la, pentecoste ya o me siya eme o. Gake ame si yo kwa apoto sinu la, ame si yo wu mode chi. Menye ame deka si fengu tinga miye seto jimu, me kwa fuya deke o. Si nyang le tivi ma si to ta me va yila o. Gake nunya la o to, heche e yo me, de agbadrufo e alafa o, lefe e fe me. Wono onku lem de engu heche e yo me. Mi kwa nu si blom melea, e lina ame si yo le to drom dom to tro la. Mi don kuji, hakbala nyan wu wato gome jeche ame. Enya nuo kata kuda engu, eya tae, watengu angulede afisya, wasogbe. Ejebe na jee gome kli, ejebe na jee gome, ne ejebe ya doto dome totro la, jee gome kli ya be, vube woke ene le dome totro la me. Wo, doto, enya nusi woglo be, eya e la nye nusi nye, hakbe fufo la, ekema, Eje tododo vugbe ya u. Ke enyanu siwanye, ale na nyanu kure emuko. Afisya ye, nu tuto, tuto wo chonale. Azon, elebe, watro. Azon na amyadeko, si menyana neke kude, nu siwanye ngola. Si enzon kede emeko, kebobono anyila. Enye, nu madota de fomeviko. Enye, go do wawoko. Gake amyade si nyanu siwanye la. ele so som de fugu anu ele gbedem de gbedidi awonu ele gbekum de pe awonu enna gbedidi de kasankunu efode kasankunu e die de beganu ade gbede pe awonu me e so de fugu anji no bli bokata so de gbedidi si solanu eye wo fe fefela ale gbegbebe na temu amnya wonku efo akano agbele eme hallelujah Ame atengu amia efo nku sikuna na anyigbanji nuo popo efo ano agbele Yesu Kristo nkume ne ekpo wole efo nyala fom le tom totro kan si asimemie le agbele fisiala me si le totrom ejebe na je komele hagbe fufu la me eye enye nu de kasi na tengu awo ne ele hagbe fufu la me ekema na je ekome ache gegede gbedidi si sola me nenemai na wo ekpe mawu na notede achoke ano ekpom Gede pagbadi di si solame. Alakena wa kede mele afima. Wo chiwode eme. Den nyala pagbadi di si solame. Afisi na trosu nyama pe akpade. Ele ben na trosu edudua pe akpade ben na denane to edudua me. Ele ben na trosu bol fufu pe akpade. Nane si chua china wo. Be na no bol fufu me. Ele ben na trosu nyala pe akpade. Bena nyama ufe dome totrola, efe dome totrola enye bene ele fufomula na se ekome, ele afodem sode eyi afe fufonu, ele mokpomne, dosyo me wola, miyawoha miyawwe, ga wowu esyawo miyawo, lenkeke mamle esyawo me. Oh, miyato, eyi afe totroka la, miyekede fufo me, nyala afe fufo, midi afe tamadodo la, leka fufo simenye le akbele. Gede afe gadidi si solame, Alaka wole, alaka wone. Ne egede nyalamala, akede alesi, wuwele goma cheche amengu, ekema na nya alesi, wone ya wukatayi. Alaka wotoyfe gbeta sila dagban, nukaye wuwo, ma wuwo dokple dudu waka wu o, ma wepo, eyata ma wefisya ha o, numataye, ne ele todromu hama wofe, adangde hama wofe gbedidila, ele vivitime, kake ne, Elle est au drôme n'y a la fête, petit dit là. Nous quand nous tuons, oui, yes, do. Vous signez à Mala, et toi, du cul au Wamau. N'y a qu'on y a que d'assis tôt, quand c'est top pour me vie et toi, ou. Allez, c'est de catcher trader, Afima, et y est. Amawado cul, quand c'est tôt, ou lit. Ou t'es à Yoma, Hena, et y fiade, l'en ou Wamu Abe, ou quoi, c'est né.
One day, Jesus said to them,
Keg, bede kaya sublana ou bé, ebana. Nuka e mi asusu na magbetofi la esi to tifo katrole tifo yi maha meto tifo eye metro yi na de tifo nuka ngutie amha hola jo ke globena esi anyanya sesen emegbe amewodo ku khose to over do amesi ono so so mple eyama amebla triawo esi wodo nu sesi ade gbola o mekpo ebena esi ya o menya tomato trola o Woman young Badodola, Bernard, the Visianga, Yehoa, oh, why you are from Cobra down the Languntiva Fafsia, Maum Santo, Kesima O Globana, Nemel Yachifo, Afisi, Matovala, Enyo, O Globana, a Sianga Yasalo, Amake Atewa Same, Yenyaba Amakunenge, Yedunu Plio, Niemulani Plio, Niele Avoma Plio, Niele Taum Nu Plio. Enyo, amegbolo kone nye afile goglombe, amegbetovi la la troyi chi, afisi otova. Nuka glokene la, esya nye nye sisan lo. Nikuya, wome nye gbedidi la o. Wome nye ma ufe nye la fe, tomototrofe gbedidi la o. Bena, enye ma usi wode de go, le mouti la me o. Ela bena, enye, nye nye kekeli, si chi, wodrokpe, naga fufwa. Wome se gome o. Oglobena, esya nye nou sisan lo. Ameke atengwa senu siya gome, ale wo trocho, wo manyak bedidi la o, mikuya. Emekbe miye gade jesi, pe yuda ade no anyi, ame wado ki khoseto, alo jima khoseto, sila lava sere si, wo povu dada ade, tete wo tro de, nu sron la wongu ke glona ame yue vya woko, ke yuda ha, nye wo tomato de ka, e globena, miya uha miye jibe miya jwa, eye petro globena, ame kakbo miya yi afeto, wenye hakpala, amen. Enya alesi wole chi yimi, wode kako siye akbenya lale, afika miya trodo, miye tengu le totroge a yibe miya sufarisito, sadukito, alo rejato, alo nukake wodanye o. Wenya amesi siye akbenya lale, tepobu buwade keme li miya yi o, miye to miya do kyo de, pefo wawo gansi ya me, miele eme le afisia miele nu sem eye miele gbedidi la me ye khwese bana wenye mawu pefi yehowa siwo dedeko ye kade siachi nyenya nu sianye dodokpo gan siawo kple khawo kple fudena mawo kple bubuawo kple nu si glom na le be yegina be wato ye savoi kple esiawo emawo kple kemewo eye lenkeke to agbela nu siawo kata miese esia gome o gake miele eme Kele mawu pe dame totro la sem, eye mye nye fe akpade. Eye mye le mokpombe, mye akponu si acho emekbe. Eye mye le jo mek, pli pli pli. O, mye tou, nou me eme dibe ma wo, adongbe. Aleke waje gome, tututu abe ale si waje gome le gome cheche ame. Mye kuya, me do efe gwe dasi dode, dodo waka akpo u. Me do, be dasi dode efe katutu ade akpo u. E do, ame deka. Le no afe nkeke wome la, no aye. Le mose fe nkeke wome la, mose ye. Ame bubu oli ye, si o susu yade yikpo, he globe enyo, eto dokyo wwo, ame de kako liya si le, kokwe le, ame gala ketan domay, ma wupo nusia. Mose ye afetokbo, mwo esia, nuka, nuka jebe ma wwo, he globe na, ma dokyo dato wokbo, makbo, nu mamlekbo, nye do wwo, esia nye, nye do da si, ale, wufu anyikba ke miko rasple, deklemi de la wukata, esia yi. Johannes ple Yesu oma tengwa no anyile yi de kama o Yesu esime Johannes wo mochila eglobena aso elebe nya madidi eya na yichi eya enye kekeli siji odokpe eya ta kekeli sia anno so demba sere esi wakpo pedechi bliboto anava ele tefe ele tefe ele abale si wono le gomeje jama ene ene ma emie che gome ale si mie che nu sima unyala sosro gome nuka ye wo sima wono anyi banji afisia agbe kafu mevie wono de wo londa chi a de wo nye pome wo wola de wo yide dodo wa hawo gwa ale ke wo de do kifia yi ni juro ngwangula wo me ye buna be wo wo me emie buna be agbe mafo le ye wo si ke wo wo nye nu si wo le da sedim le nunye mi kuya Nena make ukanye egbe alo eyi bubu ne miele kekeli timla mikponu singongla ogron na eyi yisia esogbe afika nye je komele aso ne nuvo wala de le afisiala wola je komela titu gagbo afisina de chesi do kiobe yeku ble eyama ekema egede de fofo wo galame nele esem Ekema esima ele esia de wasime do tomatotrola a agba fufu ade le wasime si agro nu sia wa fia o afisi fugbe o pe totro wo che nana lebe wa wo fufia ekema na ponu si fefalanye na mi kwa ma ufe gbogbo wo diva ma wo chi he wo na ne wola nya tro akpo magbe be nya ko afisi wole akpo be nu anyema na nyebe esia nye enu la na ebe nuka nti do me totro fe ga popo ade no wo si afi yesu va ka de jito e de no wo si de me nya gbe ma yom nyu e agbe popo do me totro ma susie be ma we ke de ko o va ma na mbe ma bu anu agbe totro ye a me ade lo popo pe ma gbo be Agbe fofo, agbe fofo, ele tefe, esogbe. Azo agba de lewo si, kake nuka wake wala, wole agbagba jembe, ye watro akpo fugbe ade si, agbe ade si, wofova yivo. Nusia wam hamo le ekbe, wotro le hasi luta fotala kom, luterian wole esia wam, woman nya mini kilafe totro la o, luterian wola, woman nya nusi wam ma wole ekbe, esime, wawo nusia o. Pentecostia wglobana, o, esumia si, Agba si ofo vayi, febla ton enge si la ye le miyasi, mikuya, kare jitwe, mina miya le nyasya di, de miya fe asio mako, eye miya po eye si me totro ava, ekema miya nyanu si wo miye le. Azo, eye etoji kle eya ma le, atito gangu, mitro le miya fe jiyo me eye, wanyino mi le yesu kristo fe nkwa me, kena nuvon ofo keke, eye miya kofu bela, mofya me la.
His word.
Mikuya, efe nyala, bokbo kokoe, sidi anyala fsia. Eke ma mikule do, yikule nyafe gbedidila. Alke ke anye fukbe fufu, naga fufu mala, mifui kpakli. Mikuya, amegede obyana se, be nukangtie, obyana se yado yila, obyam sena be, nukangtie nusia ola jodo. Nukaye, nukangutie nusia jode chinyado. Nukangutie meje kome vo. Eye nusia jo. Eye me mekpoku hisia le afisia. Eye esia totom le afisia. eye mabu nusia le afisia do yaro ila mabiana sebe ukamtie simenye usofu de kaku ihe je gometete kola mauna khosronye chwele tenye akhovinye chwele tenye silenye jite tututu maha ukamtie wo wonene mado nyemnyao nye azon eko meto nye aside etome pe iji ple kakadeji enya mokpepe de siade enya be gbede giadola ekaye wajo enya nu si hiabe wala wodete enya towo nu si fumevi sange wala nikuya legbeji pe megbe yado yila afisi mawu me amejochewo lewo sunanu nyala o ple nyaglodi lawo nikuya nikuya afisi mae wo tua amewo le wo tua amewo le nyala me neji khosa fumevi okata kle nu okan lewo mala na wafa nyala gbobe mawu na tu esia oda lewo me amenyide esia me de epe nya la ple epe hagbe popo gala me nikuya eye ekema wakpo nya la le zode de ji yina mawu nya eka yinu sia pe gbedidi la tro enya ale si gbedidi a yina e nyemenya ale si wo yina o yake enya ale si wo yina e nyemenya o yake mekwele afisia eye megblobe enyo de ko gbona amejojo pe fu pepe wo sogbo ke mawu de nawo le wo kata me mikuya mawu soton Mtinya la mekple fenya fen gbedodo fe gbedidi le agbeno ide siade me le gbedidi ma kemme hele fenya wom nena mai mau de zonto mtinya me vu keke vayi to mose gbanchi yi nyade de fia e de zonto mtinya me ple fenya la esogbe ple gbogboko ku fe fe musa fe gbedidi si le pedom e fenya la china amachatiawo mi don kuji Metenka asi ego doha miangu o, amechatia o dede kui. Nikon no la mauda, wawo globena, amesi anye Belzebul, enye afakala, nuka ngtie, ele ofa susu oklem, wome nyakura abena, nyaladana wuyi, nueve, siya nueve, enye tamasusu ofa vondrola, sile chime, eye enye nyala. Gake golo swema si titrede vudo tok bemakbe, be yakuti toko de kalak blobena. Meje si bena nyaglonila nenge, nyenge bena mesiala gbona. Nyaglonila deke men ganomia sikbo, anye fe, ala fawe nye si. Gake nyenge bena mesiala gbona. Eye ne evala, nusia nyege wala, e blobena, eye aye menye. Ema su, nuka ngtie, bedi diada si fofome, eno mokpo mna to troma, So, koma ka chon koha meme, zoom mesia, si chi wo drokpe, ke, si le chitre, mesia si e ngu mwose fonu lebe, afeto miya maula, ananya glonila de na chitre, abe nye enne, eyae nye ma, bedidi la tro, nuku si chi wo drokpe la, deke si, eye ene ma ufe nyaba vala che, si chi wo drokpe la chi, che nuku la chi, eye, wokpo nyafe, pedo chi siya la, wo chia si. Wolenya la jikpong, wonya mokofela, wonya eila, wonya totrola, wonya fugbesi jebe, wano anyile gafufu mame. Hallelujah, wonya fugbela, wonya gamela, wonya alesi wajebe, wajijie. Nikwea, ametatia ode de kwe nyasia. Esime, Filipo kwela, megatengu le edo kwi o. Enyebe, enye mesiala, eyata, eyidakpono vyade, esie, wopli, wabibla, nsosron. Nathaniel, ekblo nebe, vakpo ngutu adeda. Vakpo nusi miekpo lada. Miekpo Yesu sito Nazaret. Miekpo Yesu sito Nazaret la. Eya enye nyakrani la singu mwose fonu lebena ava. Miekpo eyama. Miekpo eyama. Ekblo bena aleke esia atengu ava me. Dekome, afika ewole. Mikuya, meli o. Mikuya, menyak bedidi la tututu o. Uwo nonu srom. Yake esi wodo afima la. Ekblo ne. Petro nyala do enkume, ke tete wodo afimala, yesu globena, poda Israel to esi. Kasia gbede diade asinu lele, befo wakala, no eji yem le, nyaglo piyachi afima, alo le piyachi gbemakbe. Ne woki yesu no chitrede akakpiyade chi, no nufomuna amewo, eye esi filipo vado, pakle nataniela, ekwe du ke globena, poda Israel to esi. Amesi me alakpa de kemele o. Eglobe, rabbi, eka yene nyam. Eglobe, afi tilipo na yowu. Esi me ele atiatela, mekpo. Oh, miato, enye fe akpade, eglone bena, wenye ma ufefi, wenye Israel fefia. Meka ale si kheke kika me fe fukbela le o. Ple, wofe kako, edudu si wodro le, komaka chonko, me ola. Eya menye ma ufe domo totro gan la o. Amen. Eglobana, when you Israel Fafia, Yenyama, Makwe, Manye, Nukantie, Enya Amatatia, Nukutatia Langane, Ellen and Amada to Akbeno, you the Siadame, Bena, Wawu, Wunyane. Yaglobe, Gakan of Yunsubrana, Eke Kure, Danya Klofonyamu, Eke Kure, Tonya Womu, Eke Kure, Yakomahaton Kolamu, Aleke, Aleke, Wawo, Wanyamato Kui, De Esia, Ne Matenwa Kongobola, Pochi. Bagano gbagba jembe yakpo ngogbo o alekeke ha to wa side to me nabe yamana kpo o poji megakpo ngogbo o mi aglobena nukangtie amawo le fon drum la nye lenye dada legbeta ple alsie mede atak yo dadi ple kure nye jojole khamia mengu fukpekpe de fon kota nye fe amun fe 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 so ende fukpekpe de efe nyalata nikuya enye titi le efe amun fe 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 se so mai e amaga ni don kuji ko be mawo fe amun fe fe wonye woto nami o nyato abale si paulo glo ene hallelujah bojogbojo ade le enu nane no fudam ne ele abosam a atukwe popode popoji eye wo biagba ya fetola se Zigbozi etombe ne te dale yegbo ebe nye medinu sia o afeto te dale gbonye ke legbede kazame la afeto la fonu ne gblom bena Saul alo Paulo nye amanveve sokbo e gblobena ekema mafo adegbele nye gbojo gbojo me mafo adegbele eme menyabe we nye doyola mekpo wone yoto dolela o fo ame kukuo henya gbogbo vo dogui Vunkunan quagbato, Gakanem biak bow say, Ay and a glonambe, ye faman over Sobola, Ekamak Bobosia sila fudem nam la, and ye titila woman with a fervor versus a woman, Ekama, mafu at the belling a bojo me, Nukanti, Nemenyen and Namola, Mavado, the queen of the chi, let it a fiao for a boss of solata, Nikuya, Nikuya, Aya, Ayala, Nanella, S. Simel and Usola, Mamla, O. Ayako, Ayama, Leverku, Digitititi, Tikle, Jifo Yi Magbe, Ekpo Ayama. Ami adawala wodo ma globana engom ma sokli na makenye amam siame silamodo dochi kake esi woku wodi woka fon ya yitifo ega trova le to lili popo no ma magbela efonu na paulo e ma wu esi suodo ma toma mle wukatansi amen e globana benenye magaba dodo kunye de chi akati be matu bibla suku gande kle nu bubu kangolo ple nu gan klocho ade kle deola Bene, Nyemakafa, Batodo King de Chi, Word de Fia Fe Akoso Siaola, Mau de Mobea Bosan Fe Tola de Nafumfu Ani, Ek Blobana, Ekema, Nemak Bojola, Demasing, Amen. Amen. Titi le Amen versus Sawame, Amen. Nyatengwa no Asia Chi at the Penachi, Napo de Kakla Miniti Bla and Nevo at Tonva Yoho, Keke Miele, Amen versus Oh, atengu ademole moto gawongu, atengu ademole moto gawongu be, wadomi akpo, be wawomi bliboye na efe dola, atengu ademole esia ngu fichia, hame, sile afisia kle kafunya jisia. Atengu ademole moto gawongu, nanami efe subo subo, abayale si wawena Daniel ene, eto moto gaswede na Daniel gbedeka, nyinyabe enye amegade le Babilonia afima, ewe, ennabe fiala titrede engu, Et se fugbede jata o fe domen. Doko esiana wo deblebo e weva van. En na hebrivia o yide kbo cho bibila men. Wodu iklikpa be yewa no titre. Na efe nyala. Atengwa demo le nye dada wongu. Anabe wako wo be dalegbele asio. Anabe wako wo esi ekblon na wo nusitae ezumrimila kokuyi. Alo den bubu de siya de tafa. Atengwi. Watengwa ato kokuyi na wo. Watengwa ako wo de numata. Ema sokbe. Ama inye moto ganu, ama inye mokpefe suyadeko, ama libe wadrokpe nanechi. Mikuya, nunde kahon si moto gao wana hebrivi mawo, si wo chitrede nyala chila, deko wo tuwo to kasiwo lo wope afowokle atawongu. Eye yado yila, eh yando doko se sanwope, wato kikia mepe kawole miyangu, yado yila, mawu diamobe miyakpo do doko suyade, nyenyay, be, yakpo ale simia wo. Be ya de wo tokikiame alo le gbogbo bubu me la ana be na kpo dodo kpo so ede be wa fo wo ku gbe to do do ha ma me pa ple su suma be na metodiste to de de kwi baptiste to alo pentecoste awo alo ama ama de de kwi nya ka toto sili na wo ne me kho eji se abe ale si nya ka me kho ese wo la e ka me kho ese kura o ya do yi la ana dodo kpo so ede na cho ya do yi viole tolem ya do yi na na cho le kudu enu tututu ya wo hi amia de a kho na ne le asio alo nane nuka esia awo ahewoda atsona na afiawo afuonkuo dohi ne fabe ya henya ya dewi dewi ele todom ya fukasia ko bene ya henya dewi maula esia wombe ya tukeke me fe ka dewo siwo blau dadi lal dalenguo ele ba amia de singuno de tome ene ele ba na de amia le tome afia tenwa de toale e amia me ele tefe ele ba na de le to amgba emegbe na de toa le eme yadawo yila le be mauna wo enema edia mo le mo popowo mo tuga wo ngbe wa wo asia totede pe ngbedodo chiko singe nyala elabena wa wo ma dafu akpo o tome le esime tote abe wa wo ene mega mega nata o abraham asiwo do afa mo tuga nula enye bena mawa tenwa fo ye vila de chitre to te pesi ye kho tsui le motuganu Abraham vado efe motuganu eye emegbe si wo kada mawuchi ke poma wo fanu kunu okatanfo pe blafo fo atosong la ekpomo na ntuvi singe ngbedodovi eye mawu glone asobe ne yida tsonu si tututu wo pomo na vula savoi miato oh miato eyi kae fo me vie esi kake de Abraham kedia mi khlele roma tota eneliame ekblobena ekpo kakade jiblibo amen ekpo kakade jiblibo deng bedodo si mawuto ne lachi be mawu sute awe amen eya demole motugalangu eno adem fiato abraham chi nami mikuya be yatengu afo amakuku abraham globena mahwe abe amesi chokuma ene sarafe viji doku ke eya hala efe ngutilaku enye amagadeji No no ya no ti mega le fa no mabe wana vi o ke wawola tuma mele wo si o enyo nana kama no anyi o ke etiko e yanto e ye nyono ha chiko mikuya mwanu ada ke kiro amali o ke akwe aba amasi chokuma ene e gobana na mawu atenwa wona na mala e kama mawu akatenwa fwa to amakuko doma la bana mawu de kama siglo nambe vila ava e ye metotebe wafala eya atenwa fwa to amakuko doma la bana wonu okata wo hianyu efe na amasi olone amen Mau si dong bela pe lenke kama mla wa me la nu si wa fa me si wo pom ye le wo le ma fam la ne edofi feng be e ye ji la fala ne edonu si wo kata si pom ye le le ngong la me feng be e ye wo chola ke minam ya kede fe gbedidi la me edong bebe lenke kama mla wa me la nu si wo la fa me e ye mi kwe Edong bebe ya to yesura hallelujah ilenyo madele anyinoke nkeke ye ye adele babake nkeke adele babake si maga do to akpo elabena nya ga hia akpo elabena alevi la nye tuma pe kekeli afisi yimyele amen nkeke ye ye pofongli melenko semle chinye kata so nkeke ye ye pe kekeli kekeli nkeke ade si me samagale do toke o vitima lili o ovoli adeke o Tingoli adeke o di viti adeke o tingoli do bu kwareke o zati fo adeke o yodupe adeke o sepo fo adeke manu togbe anu o amedi fo yi adeke o dokita adeke o amakuku ho adeke o amen ma matemwa sepo kekeli peto to tatawo wala ngemde nyelu fonchi nkekeye ye o khotola le tetemda Esi memele fusi aku nko samwo le sisim le nyemuti na mela. Mele kokokoku ya pe nye nye nko sam le eyo mekona. To na klen. Nane glabana. Bili brana. Eti voken. Ek bojo voken. Wabo le kukum le nguo. Wota fo voken. Uke le bebem. Ele tefe. Ke vivi chi. Ple bruko gancho anji banchi. Kake to na klen. Ewa be mamuche. Afima de Yesu Kristo pe nye nye pe. Muti kokoye kekeli late. Sipe nye nye gom mesu. Nwa woye yele. Eya mame. Mele mokpom na nkekema. Amen. Na nkekeye yela. Yemenya ala si choma ano Yemenya no si wo gone o pa kwere kala fa sheke blood devil ani ado no di na ma lo na neke o ke ke mele eyama si le ma vo mo nyenye de asi amasinye ma vo nyenye la amen Abraham nye be ma wo atenwa ga fo de chitre e yata e kadeji ale na fe ye yala duplipa be ya no anye kple fe enyala pa kle no si ngba woto abe amama mlewo ene ametatia wo 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 lenka ke bubu wo ma ne eselema wo be ye kwa kekeli la kle de ye chila to yesu kristo bola efe kokoko ko ikan la le efe de ko me lenka ke mamle sia wo ma ke donkuechi na no anyi pli nu si wo wo ametatia wo tomato de kanenye eye nu si eya singe ametatia lenka ke bubu wo ma abe abraham ene esima wo kwela esi wo chitre de jotoma nunya pe pedro ji de sia de ngu No akwe, eye esi a chitre de jojoma nunya fa kpedo ji de siade ngu. Mo se kwe, eye esi a chitre de jojoma nunya fa kpedo ji de siade ngu. Lenenem gbeno yi je nunya si ova yi me. Eke ame je tia si okwe la, no chitre se siye. Amen! Ke, kena tome la, minam ya no chitre se siye den gbe dodo la chi. Ma uye wo esi a, et sore ma ugo be, wakbo ekbo, yin wugu, bedi diako, mekplodo. Ne et degbede yi ya ji globena, William Branham fen wuwu le anyi banji enye si la, eke ma ma jok ple gbe didi la, eke ma ma ga fode titre ake ple gbe didi la, aleluya. Ame si fwi deme la, ga fwi dogwe, ga fwi deme ake, enye ma ufe gbe didi, be, ma fwede titre len keke ma mle wame, ame si khoji nye se la, akbe ma vole esi, ame si senye nye la, eye ufwa ame si domda, la chi se la, akbe ma vole esi, Eye ma fa vondo drome akpo gbede o. Kabung, eto kume yi akbe me. Ma jenye la fe fofo yo me. Amen. Menye nye ji fe fofo o. Nye la fe fofo. Nuka ke oda nye o la. Nenye ji me fofo. Sokole nye la o la. Eke ma nye ji tafu. Amen. Ela bena, eye aye nye nye la. Amen. Bibla glonam yib nenema. Ma ufe nye la yi. Mono todo mwona ade sinye kle bili mye gbona ete fome titio. Ke enye bibla siya ga gafofo si woyona be nyaglondi gafofo si. Aleke woyona ne nane si kude nyaglondi ngu nyaglondi fe gbe. Le nyato fe mela enye nkeke adria gbe fe adventisto. Nko vovovo ene alo atono wo si miler to wo enye nusi wo nye toje egome. Wawe enye ame si wo glole te kwekwe ade mele afima be nye meglon be. Menye Yesu Kristo bebe fufu kokwela le enye tame jolili pola eyata menye Yesu Kristo eva mebe honye ade chitre de afima le opota kokwe soela me eya chitre heglobe elle na mi be mi adokwe chi ella bena mayuel afima nu make medibe mi akpo ne edenya maglosi de kakpo ikuya eye nene matogbi eno nu fomto koma ma vovovo ple nu siola anyigban chilang wonye Bede kame plawo le sabat fanya mame. Nkeke sato la suwo si esi vayi koko. Bokboko kwe nge miyape sabat. Nene mae bibla glon. Mi tevak bonye miyame si okatan le akbak bachem. Eye akbale miyakpe mula. Nye la manna sabat miyape lufon. Menye nkeke ade o. Paolo globena miyame si ole nkeke de kame de asi. Mele vofom de miyanu. Mikuya ele tepe. E amegan. Juchu ade gali. Ebri ta otane. Na ma ufe tukola. Si le a sabat me de asi. Ela bena miyame. Si o kede efe chuchome la, nye chuchome ya fe towa wawo, ape ale si mawu chucho le eto ume ene. Yake ofe nyaglo la tefe me titi o la, dodo la nyo, nyemodo nyadeke de wongu o, matengu avonu siyanu siye, matengu awo be makpe de wongu, atwe ake ofa be woglo esia, elabena nusi woglo la me le tefe o. Yake nyo, ofe nfafia leku, ape yeho adasofo, ple kristo menyasa to to, ple komama bubu siya wakatanto ene, mikuya, nude kakwe, yake mitege si, yako wole abe dodo waha bubu de siya de ene, umati fo, masusu nenema, wu wodo meto mamle wu o, nyala, to joku koko, mikuya, eya, la dokbe, dokwichibe, etojo. Mitege si, ke esi me wole nufom la, mtu la globe, peya fe akbale le mye si, Nglola siya o, eka nye efe nko, esi nye efe, nyaglola la, menglo, nusi nye efe nko la tututu beyazo, efo nu na kristo, to asitala o, le sit, le afisya etefe me didio, le pekpede ngu dofe. Eye, woglobe, befande la siya globe na, mtu siya nglo akbale la, akbale si nyo wu le fesya me, nye me londe ji o. Fesia fe akbale la inge biblia. Eya inge kikia mefeke kali. yenye maulanto nyafa fyafa akbala lenye biblia khana fya kwere kala fa sheke bladevo anasiala nyafa akbala enye biblia ble fasi okata gbonala nyafa akbala enye biblia fasi okata vayila enye fasi o vayila fa akbala fasi okbonala fa akbala eye wonye mafo 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 akbala edefia be mawu wonye ede mawu fia For the Sierra Silavaga, a young Piafer Agbale. Eh, the Sierra Simia, Sepi Black Blonyade, when young Bedodo City or Dopela, Mavoma for Adele Vavaga, Bedica, Biblia, and Yanusi, Nang Bedodo Siami, Esike, yes, Sebe, the Black Blobena, and Keke Adeli Bona, yes, whoever. Ele abale si magbule fisia egbe ele be mawonu ele abena me mele afisia ka fufu eve mikuya le ejiten ni kwada be ne bible blonu si o si la vake siamila si fonu toga fufu si o kata si met nietongu no afan kaka onye si o kwada di ama mamle si o kata afan kaka ola mongula kwada di pate luta afan kaka ola o kwada di wesle afan kaka o te koste o afan kaka o Gapopo siya si memye le akbele la wokblen dadi. Nu siya nu fa me pepepe abe ale si wono. Eke ma ne, nu ka wonye, eye enye ma wufe nye si wokblon. E si ji ma wudrope, ke we wosu gapopo la pe kekeli, nikuya. Tututu abe ale si gele ene. E si me nyala, nyala ntonye kekeli, ne wudrope e chi na eye si to wonye, nikuya. Odrokpe echi, eke ma enye gafofo afe kekeli. Johannes nye kekeli la, eya nye kekeli towe sino Elia, ple ama mamle osi, Elia. Eya menye Elia afe kekeli o, eke enye Elia leno nome bubu me, si lepe dom kekeli la chi. Nikuya, eya yo wenye, ke esi yesu vala, e globena, enye kekeli kekle si le bibim na eyi yade, mye lona zozon le efe kekeli me. Nikuya, eh, Johannes Blobana, Azon Elebe Machi, Elebe Macho Azon, Nyeke Kali Jujoke Kle, Elebe Mateda, Eya Malati Regita, Eya Nyeke Kalila, Eglobe, Nyeke Kamefe Kali, Amen, Eletefe. Eya Make, Eto Egbe Yirema Foma Fome, Eya Ega Nyeke Kamefe Kali Lako Koko, Kanuka Wenye, Lekomeje Jiamela Nyalali, Eya Nyalali Plemau, Nuka Ntie, Wenyeke Kamefe Kali, Ne, De Wovake Globe, Yenye, Mesiala, Eya Eme Wano Abe, Ales Bibla Globe, Mesiala, Wo Ola, Eke Mam, Menyeke Kamefe Kali, O, Nikuya, Nyasiji Wodrope, Lae We, Kamefe Kali, Eye le gafofo siya si memye le akbe le fisya la, gafofo siya penya, si ji wodokpe. Mi pentekosti ya wo mi klona be, adeye ye do to okle bubu awe. Ema nye pentekosti pen kekea, ema nye gafofo la fe kekeli le ema yi, mi kuya. Nkeke bubu enye siya, eye enye gafofo afe kekeli ekbe. Hame afe akbe no ye atrelye la, wochi gogode foken, wakle kristo, de egoto. Leti divya lukole anyikwakata ji khom kekeli lejetem azon ke de asinu si lejotokela fafia nwakata atro eye kekeli la akede eme eye wachre eye amekokwo anyi anyigbala fa ntoma amefafao anyi anyigbala fa doma anyigba leti pa vivitila la deda za vivitila nu ayi vivitila kpede ofe kuple ji khose wongu wateda bo to maufanya lakbo nutro gbosi o gbromo le eye kekeli akle adode nkekeji ke mi don kuachi esime bibla bibola kata mi do to esime mi le nu wu esime wadro kpe bibla bibola kata chicken kengla eke ma shalom mavola lava Mutifafa mavola, nikuya. Enva ke globena yenye mutifafa le anyigbanchi, lolo nungye doda amekbo, kake kike amemekwe o, nikuya. Enye mutifafa na amesia mesiva ekbo, na mutifafa, nikuya. Mutifafa le anyigbanchi, lolo nungye na ame, enye mutifafa lefe ye ye ma si je gome me, ma ufen keke ye ye la, elabena nuka, enye kekeli si ji odokbe na nkeke ma, nikuya. Yake nyakede kalipe wadokpe echi, eye, be wakadokpe nyakede echi, eye, ne wadokpe nyamamle tochi la, wadokpe echi, kongu, eke ma, womiku le jidudume. Eye, amesi oku le kristo me la afon, millennium atoji, eye, wanyangu tifafa gande ka, shalom. Minami anu akbenan keke ma, novingu tu novingyonu, na shalom gan de kama.
Remember, the Bible is the fountain of all wisdom.
You don't kuji. Bibla enye nunya okata fe chofe. Eye wole ato me mokpokpo okata de asi. Na hamela shalom. Minami adukbeda.
Little group present here now.
Hatutu soe si le tefe si afifia la. Me waga fufu eve le feye ye fokwe da si si aji. Mie gbochi di fun. De amiade le kwame. De afisi yang disia. Alo mdo si abung. Si eme kwa shalom o. Muti fa fama si fonu la. Si tege si ma ufe nyala le. Si me wople nyala mye su de kawa. Esike ne bibla glonu de ka adela. Wo ebe pa o. Esese nan be ma konu ma jie se. Be ele tefe. Eke ma shalom mele asi wo o. Melangu ti va fa me ple mawu o ela bana e fa nya gblonu de ka e ye melonde eji o azone nya la gblon bana shalom nti va fa e ye nti va fa mala asiwo la ala bana nya de sere si mawu gblola etem dia amen fo eji la e ye e ho eji se e ye na e po odo pe eji la e gblobe amen nya la ima.
But does a creed,
and voilà, de Jihosenye, Kakeli, a lakpa Kakeli, as if he came to Kakeli for volume of a year, as he clambe, a gina chola, Jihose adebewa globe, pao, me, Masusubana, bena numalina, menyen wagome, quing a mau, a keha, nyalak blo asia, dem yaklo for volume madrua, alo, mieleted them, like a Kelly mamaha. Le afisia playing a foca chila, a medicine si asila, na buenpo. Kena iyiade eye ne amiade la afisia si adi si si kakali mama le o den na lo akowo asidechi ato dege sidokio be yesogbe be ya zol kakali mama egbe eye ne amiade le ego dole anyigba si oji nyafuka si aji si esiamele asiwola den na lo akowo asidechi na mawu le tefe matututu si wonyale mole yifia de meko esimemia tokpera ida wo klochi aye na klobe a foto mawu makedi me wo asia osusube a asi ha me aklobe na namnu o matenwa anye na mauta ke asia ha matenwa anye na ma o aye gake me kpobe wo do afangbele bibla me aye me ponu gede fun apa difo gohad gbefe eyangto aye nu sia wo si wo glola wo le me fan pepepe aye mawu le gbefa dem nu makele tifo Eyata, metibe ma kwe fifia, nabe ma ufe nya, nafa menyejiru. Eye, nabe ma kedek bedidi lamme, bena nye ma gado to nusi, hamela alo nusi ma unya glon la glon o, kebong, nabe ma kede nye lafek bedidi me, eye, ma kpon nusi wo glon, ke, nabe, wakive nam, le ma ufe, tome totro gansya, eme, efe lolonu, fe fufufu, le nye agbeme.
Our Heavenly Father, we now bring to you,
Mia fufu jifo vito, Azomye ke aside siade sile ji le afisia lave na ugo. Eye nabe ma ufe kbokbokoko e na ke nye lafe gbedidi ble fe nye tefe lave na u. Bena elebe wa me wo ason de ma ufe vingu tukple vingon wofe nonome me. Eye elebe wa nye ma ufe kekeli efe keklen le anyigbanchi. Elebe wa nye nyasi wade de ko, bena ele na ngutu wakle nyon wobe, wa no akbe abe alesi, yesu no akbe ene, eye bebe, wa kwa ma ufe nyade siade ji ase, eye wa no akbe de enu abe alesi, eya we ene. Ela bena eglombe, ame ma no akbe de abolo de de ko ngu o, kebong, den nyasi a nyasi donato ma ufe nume, ngu, menye nya ufe fiade ko o, nya ufe akba de ko o, yake, den nyasi a nyasi donato ma ufe nume ngu. Nyala le mo sengoli la me wodo le yesu ngoli feng keke o me o. Nyala le apostolo o feng keke eme la me wodo le nkeke siya me o. Enye ngbedodo na egbe siya. Wangto o blen. Eye wo fonu le engu to bobo kokulachi. Nusi la ba jole nkeke mamle o me. Ale si hame o ame mabunu o. Mesi o doa wodo kude chiklojo. Ale si egolo gana la chitre, eye egolo wa anonyi pakli. Ple, ale si wato blukode anyibanchi, eye le khamepe akbe no imamleto, singe laotike amela, wade yesu da kenkem le khamyame.
O Lord,
Oh, Afeto, Nabama no nyikple e yama nyala. Eye de fokekali de go to mi katam yame. Esime mie leke gamde feye yesia mekple mu fefie dodo. Esime mie nyanu si feye yesia lede asi o kake mie kude e yama nyala ngu. Esi nya domo totrola kata to komo jejia me yide nu. Enya zoro de sia de kple mokpe fe de sia de. Aso Afeto, e ko mia fa nku ole enu. Damia fa nku de eyama nyalachi ekema esime mie ponu sia wo jede kola nye nya bana nye le nya fa gbedidi la metututu wetro de lu bo de sia de sipu apeto sile afisia ple amede sia de sie asenya fukala nye to wo de asina wo kena wo fia du fola le yesu kristo fa nkome amen aso nanele jijombe mele afisia plemi kata ndisia ekema de koma wo to esime meje gomala ele kafufo eva tututu to nitiwi atona gawie de ke vado nitiwi atona gadeka magulana meda magulabana magbole gadeka kle afalofu azo nye kwesebe wagbantu susife sewo o igabube nyele ema woge o mikuya be miawe o azo mieda penami majibe magbulon azo be Keri chiefe nyale mola elabana eya de kakwe enye nyafukasi duago basusube miatowe ya gale dowom nusi sobe nikuya elabana mele nufugena hamala kakare jituela mekpong jejele mi kata miangule afisia eye ano eyi gede vayila basusube tefesi anye bebe fesu ya denam be mava afisia legbe ajife megbe abe alesime yone ene ato gbeji akbova le keke gbeji afisia eye matanku akpo amha suesia le keke le atiote tere tosisi la ngututu eye miawo miele tosisi la fe etoro fe go mafisia eye me kade jibe mau ayirami ame de kade sia de le mia domain mau shalom nan no klimi emanye efe ngutifafa ke even baba mbe mele midi alia kake kobe matengu awo esenya fuka tai azon esike ne afeto lola esia enye nusi ngu mele nufoga lele phoenix pasira gbe retro emegbela jura gbela mayi takwekwe swe piwo chi kle bubwao madue le nye chi mele pasia me ne afeto lon deko me mele kpokpo ke vuvui to akpasia ye akpakeme mikuya ke mi kata nye nya be ema enye jesidedela nye nya nusi hehe ngusa etonlianye mi kata mi se ema gomai azo mi khonya fukala ele mi asi mikuya ke masusu be ali le alodom khana eyi via de vasere esima yoma titi fe gafufu gala na dochi ema ye wanye esia afonu adede go abe jesikote etoawo ene sima dafu le botui ke azo masusu be milalako mikuya be miapo nu si esiawo azo makugboyi nde kamake ato me agato me be makpui takpepe suewo wawo majagpapa be mawo ni adogo kaba zasiaza si aho abe mlichi bla eto eneko eye mafonu kude nane nguti sigbe mawo medoyoyo alo nane togbe nenema eye esiayi si masogbe be magawo nyafuka akela lo mafutufa afisia legbejipe megbe alo le chiagbe le agbadome alo afia de si natengu awo nyafuka le afisie miangu to odede miano be matengu aglonu si emejila nenema gake mikuya yesu idon kuchi mikuya elebe manongu cho ne mekpone na mmeu wotoko kenken tadato e yinala mesusu ebe meche agbagba funu le enu ntisia esi anye vivi chichiri chiri sile wochi woma tengu a wonaneke le enu o mechoke wo mikuya de esi omado tota eye wopo nu sima wuwo keha omewe o megale bedomda be mau chekeu eye magbulen to nye chime nye mele egblome la bena nye apeto gbuleta o kake mejibe masi le nye chime babena mewe vava nye mede adoki nye de agacho ame ugo o nye mejibe ma wanene ma o mikuya ela bena me bedasi adele asinye na uo dede kpokpo ele nambe matogo yi odo me mikuya azo medogo yi na kle trinita to o kle metodiste to o baptiste to o luteriano o pentecostia o keke adriagwe adventiste o kle bubua o kem ela bena mele amesi bula jimbe ma de ne matengwiko akpuleva eme ne matoke keli chia o Eh, foto la nono plimi. Mawo, miafe, miafe, hatu to swefe, takwekwe banto le afi. Emanyane, miyeho esiawo, alo, mimekwe o. Dodo siwo le asinye la o. Ke, miyadome toade o. Mak blen dadie afisia. Lola akli nami. Afisia wo lebe miyakwe tale. Eye ne apeto lalon. Emma nye ne apeto lalon. Nyemado ale si mpwaklo utokhe o. Eko mayina. Be mateko awo nusi matengu awo. Eye ne lonotwade li. Le miyasila. Le afisia siwo adibe yewa va. Takpekpe ya udumeto de kala. Muka ngutie. Minglo leta na wo. Ne miyaklo na wo be. Wo ne va takpekpe siya udumeto de ka. Ma wuna yira mi. Enyo ngto be mekpo mi. Novinyo ntu streka kle, novinyo ntu streka kle, mi ame suswe si wokata le afisia. Azon, ame ade wo le wo dome. Nyemanya mi ape nko gohan o. Kake me, menya mi le gbogboko kwe fe da sedidi nu. Bena, mi nye novinyo ntu kle, novinyo ntu onam. Eye, eye me to nye lolo kle, nye bubu nam mi. Ke, enye jijokade nto nam be, mano afisia kli mi. Ke, menya ale si mi ame ape ndudu ono na le afisia. Nye le, nududu fe, novikade de suede woke. Ne deko watengwa no bobwe la machi anyi eye menyebe esianyo me menyebe nudalanyu to wole myasiele tukwa me menyebe nyatefe kake do hiele be nyea makoto nyegomele la meme bolwa me ne mayina kake ale keke ha kpe wole nunye mawo nyega mi amade nu viadele afi eye viadele afi me ikata mi se koma makadeji menyebe de nyemeji be mano anyi tai o maunye ne nema Anyene, nye mafa afisia o, mikuya. Ame ade globena, ayi afime ada degbefan na ame bla toko le esime na tengu ano gbefan make dem na ame akpe ewa. Tan yade, ema ame na vovo toto ade ke o, gososola. De mejibe makpo afisi iwa kho esia le. Nigato miyafe jonungi wo fukbe, de ha wofe nkume o. Watroa anye avuji le, uwo chie, de miyafe afowote, afi watroa va vufumi, mikuya. Yake, Nigatom yapo jonungi wo fukbe de afima o. Eye mesele menye bena, nusi meglo le afisya la, menye jonungi wo fukbe de raofen kumeye o. Mesusube, enye asifia fiyeye na devi wo. Pekwa si siwo nye wo tola, mikuya, afika wokpona pekwa si le riado yi, le bakle di fufume. Demye lenkude jokbe nyangpua, afisi wo donatua, e donale tibafe gumeten. Ke evle na zankle ke libe ya ke yedo ki va ke kalinu. Gake ne enya do ke ke liya nuvoko la. Ekena, eye wazu sefofo nyakpo toke ke ake si li le afisiafi. Numaye jokbe nyanye, edo agoto anyikban fe ba ple ngunyo men. Afisimaye woko akwe kwa siwole. Siwole raglade duko la fe sikanu to wome. Afisi miyakpo sika le la inye gume. Afisi miyakpo ajakba kle kwe kwa si le la inye tiba fodi men. Deko sogo tututu. Afisimaye mikata amye doto. Ikia me fe bakle di fofo me. Gake esia wole afi la, menye tome nuti la, nuka e tome nuti la wona, e dina sika, e megbe ene ekwe la, e nana wo dajo, eye wo fone se sien, eye wo lolone, e wone wo sokbe. Esia enye sika kufwe mikuya, mele nukpom to afi siya ya wukatan yi, be makpo kwe kwa si nyakpo wo mikuya. Akpo wo le ego do afi siya le di fofo me afiade, Eye, mazron wongu, eye, magbolombe, afeto, wawo enye si. Novi yungu tuade enye si, Kristo tuade si kwa jiji yeye enye si. Afo novi nguyade enye si, mtu titi nguyade enye si, nyonu titi nyato usoke nyonu, esiade si wonye, wawo enye si afeto, wonye, wokpe kwa si wo, to wodo, wofia kukungu afeto, wanoke klem, to mavome yide mavome, nenema. Pasere si makpomi la, shalom. Maufo ntifafana no klimi, es sokbe. Lola vafi, es sokbe. Mauna irami azon, eye, magavak pomi katan kuye magbe.